Blog Talk Radio.
RIN Sierra Rwanda National Congress, Murima Arabayum, Babatazin in Nebuzai. In negotiation to the Huiro Nyarwanda, RIN. Yambere, we was Mushinji of Matija for a democracy. Yakami Majambera Ram, Yakana Sangi. Yakata Tumiruki, Unjanyabu. Yakanumuteka Novan of Jab. Yakata Ruvan in a Mahanga Boni. Yakatana Tita, Ujimunzi Muchua.
RIN is FIFA! FIFA! Arena de Viva! Viva!
Itangazo ry'ihuriro nyarwanda tariki ya gatatu mata mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri. Umusangirangendo Robert Mukombozi ari amahoro iwe muri Australia. ihuriro nyarwanda ryamenye binyuze mu bitangazamakuru bimwe byo muri Uganda ko umwe mu banyamuryango ubaryo akaba n'umukuru w'intara yaryo yo muri Australia yirukanwe muri Uganda ahagana ku ya mbere mata mwaka 2022 ku itegeko rya General Muhoozi Kainerugaba nk'uko byatangajwe ku rukuta rwe rwa Twitter. Kuva icyo gihe ihuriro nyarwanda ryakomeje gukurikiranira hafi icyo kibazo kugira ngo hamenyekane aho Bwana Robert Mukombozi yaba aherereye. Tunejejwe no kumenyesha abantu bose inshuti nabo mu muryango we ko umusangirangendo Mukombozi yageze iwe amahoro muri Australia aho atuye nk'impunzi. Bwana Robert Mukombozi yavuye muri Australia ku ya 26 Werurwe mwaka 2022 agiye mu biruhuko muri Afrika aho yateganyaga gusura abo mu muryango we n'inshuti baba muri Uganda. Aho yageze mu ijoro ryo ku ya 30 Werurwe mwaka 2022 kugeza ku ya mbere mata mwaka 2022 aho kuri iyo tariki ubwo aho yari ari mu nzu y'umwe mu muryango we yaje guhabwa itegeko ryo kuva mu gihugu bidaturutse ku bushake bwe hanyuma agasubira muri Australia. Yaje kubahiriza iryo tegeko hanyuma asubira muri Australia aho yageze mu rukerera rwo ku ya 2 mata mwaka 2022. Byaje kumenyekana ko guverinoma y'u Rwanda yamenye ko yari ari muri Uganda hanyuma itegeka ko ashimutwa akoherezwa mu Rwanda mu butumwa bugufi aho buhuriye mu butumwa bufite aho buhuriye n'iki kibazo hamwe n'ubundi bwinshi buturuka kwa Lieutenant General Muhoozi Kainerugaba umuyobozi mukuru w'ingabo zirwanira ku butaka mu ngabo z'igihugu cya Uganda. Ingabo aheraho avuga ko Bwana Mukombozi ari umwanzi w'u Rwanda na Uganda. Turagira ngo dukosore ubu buryo General Muhoozi Kainerugaba abonamo ibintu dushimangira ko Bwana Robert Mukombozi ndetse n'undi munyamuryango uwo ari we wese w'ihuriro nyarwanda batari abanze b'u Rwanda cyangwa aba Uganda. Byongeye kandi Bwana Mukombozi ni umwenegihugu w'u Rwanda wavukiye kandi anakurira muri Uganda ntabwo ari kandi ntanashobora kuba umwanzi w'ibyo bihugu afitemo imizi ikomeye cyane. Bizwi hose ko Bwana Mukombozi yamagana bikomeye ibikorwa bya Leta y'u Rwanda birimo gufunga abantu mu buryo butubahirije amategeko, ubwicanyi, ishimutwa no kuriganya amatora hamwe n'ibindi bikorwa byose bihonyora uburenganzira bwa muntu mu Rwanda. Imiryango ikomeye iharanira uburenganzira bwa muntu hamwe na za guverinoma nabo bagiye bamagana iryo honyorwa ry'uburenganzira bwa muntu mu Rwanda. Kuba atumvikana na Leta ku birebana n'ihonyorwa ry'uburenganzira bwa muntu ntibyagombye kumugira umwanzi w'u Rwanda cyangwa se biruseho uwa Uganda. Ihuriro nyarwanda ryakurikiranye mu kababaro kuva mu ntangiriro z'uyu mwaka ubutumwa bunyura ku rukuta rwa Twitter za General Muhoozi Kainerugaba aho ubugira kenshi akunze kugaragaza umubano we avuga ko ushimishije hagati ye na se wabo Paul Kagame perezida w'u Rwanda. Turifuza ko iyo mibanire ye na se wabo yaguma mu mfuruka z'umuryango maze ntibe ariyo igena cyangwa ngo itambambire uburenganzira bw'abanyarwanda. Tuzi kandi ko General Muhoozi Kainerugaba yavukiye mu buhungiro akaba ari naho yabaye mu gihe yari akiumwana. Ibyo yabayemo byakagombye gutuma yumva kandi agasobanukirwa igituma abantu birukira mu buhungiro n'impamvu ari amahano kugira uruhare mu bikorwa byo gushimuta no kwirukana impunzi. Yakagombye kugira inama se wabo nawe wamaze imyaka 30 mu buhungiro kwemera ibiganiro yasabwe ugira kenshi n'ihuriro nyarwanda hamwe n'abafatanyabikorwa baryo kuko aricyo cyonyine cyazana amahoro arambye. Kuba azi ibyabaye muri Uganda mu myaka 1970 n'1980 General Muhoozi Kainerugaba yakagombye kuba umuntu wa nyuma wita abaharanira uburenganzira bwabo abanze ba Leta. Niki General Muhoozi yizera kugeraho mu kugira uruhare mu bikorwa by'ishimuta no kwirukana abantu? Se wabo ubu ari mu mazi abira kubera ishimuta rya Paul Rusesabagina kandi akaba anatungwa agatoki mu bindi bikorwa byinshi by'izimira ry'abantu. kugira ngo amahoro n'umutekano urambye bibeho mu karere abantu bari mu nzego z'ubuyobozi bakagombye kwirinda guteza umurindi ibikorwa bihonyora uburenganzira bwa muntu bita abahohoterwa abanzi. Iri rero akaba ari itangazo ry'ihuriro nyarwanda ryashyizwe umukono n'umuvugizi waryo Dr. Etienne Mutabazi. Murakoze, Imana ibaho umugisha.
Umutwe wa politiki RNC ukorera mu mahanga utavuga rumwe na Leta y'u Rwanda uravuga ko umuyoboke wawo Robert Mukombozi wirukanywe na Leta ya Uganda mu cyumweru gishize yageze muri Australia igihugu cyamuhaye ubuhungiro. Amakuru y'irukanwa rya Robert Mukombozi yashyizwe ahagaragara ku rubuga nkoranyambaga rwa Twitter na Lieutenant General Muhoozi Kainerugaba Rugaba, umukuru w'ingabo za Uganda zirwanira ku butaka akaba n'umuhungu wa perezida wa Uganda. Mu butumwa bwe Kainerugaba ashimira iperereza rya Uganda ko ryakoze ibikwiye rikura uwo yise umwanzi wa Uganda n'u Rwanda ku butaka bw'igihugu cya Uganda. Mu kanya kashize navuganye n'umuvugizi wa RNC Dr. Etienne Mutabazi natangiye mubaza niba bazi icyo Robert Mukombozi yazize.
Kugeza ubu nta cyaha na kimwe Robert Mukombozi akurikiranyweho. Natwe twabonye ziriya twita za jenerali Muhoozi Kainerugaba, noneho dusigara dushakisha kumenya aho mugenzi wacu, ariko twamaze igihe kirenze nk'amasaha 28 tutarashobora kumenya hari atugeje ejo dushoboye kuvugana nawe yageze aho asanzwe ba muri Australia.
Yababwiye ko byagenze gute?
Ndumva azagira umwanya wo kuba yabivuga, ariko uko byagenze kugeza ubu n'ijwi ry'ihuriro nyarwanda rinshi ni ibyo bikubiye mu itangazo twatanze.
Muri iryo tangazo nyine muranavuga ko kandi ngo u Rwanda ngo rwasabye Uganda kumufata bakamujyana mu Rwanda. Ibi ngibi mubikura hehe, mubifitiye ibihe bimenyetso?
Yarabaye kuko twaganiriye nawe, ari naho nakubwiye nti azagira nawe umwanya uhagije kugira ngo abe yabivuga ku buryo burambuye, ariko ibyanditse muri iryo tangazo ryacu ni ibintu byabaye kuri mugenzi wacu Robert Mukombozi.
Nyine ariko se nk'ibimenyetso mubikura hehe ko u Rwanda rwasabye ko afatwa akajyanwa mu Rwanda?
Ese kibazo kibimenyetso umuntu yavuga ngo ngiye kujana mu itangazamakuru ku buryo bwose avuga ngo icyo ni ikimenyetso bibibwa ko tutari mu rukiko, ariko igihe umuntu akubwira ati dore ikiyambayeho nta mpamvu numva wagira ibyose, kuko wari unambaje uti ese hari ikirego nkubwira ko ari ntacyo, ese habaye iki nkubwira ko bamwirukanye, kandi wowe siko yari yabiteganije agahita asubira muri Australia.
None kuba umuntu musanzwe mufite mu buyobozi bw'ishyaka ryanyu afatwa n'igihugu nka Uganda nk'umwanzi wa Uganda n'u Rwanda, ntabwo ibingibi mubona ko ahubwo bishobora no kugira izindi ngaruka zirenze ize ku giti cye bikagira n'ingaruka kuri iryo shyaka ryanyu rikorera hanze y'igihugu?
Icyo ni ikibazo gikomeye kubera yuko Leta y'u Rwanda ivuga ko ngo turi abanzi bayo, ikavuga ko turi umutwe w'iterabwoba. Ibyo ni ibintu twagiye twamaganira kure mu matangazo menshi, twagiye dushikisha tuvuga tuti nta mutwe w'iterabwoba ukorera ku mugaragaro. Ikindi twatse Leta y'u Rwanda ko twaganira nacyo, bitari bya bindi byo kuba baza ngo bihererane umuntu umwe amubwire ati taha nagira mu Rwanda bamuvuje kugira icyo avuga, igihe cyo ntituzabikora, ariko kuba twaganira ku miyoborere y'igihugu ibyo ni ibintu twacu kuva kera. Nta mutwe w'iterabwoba rero nanone waka ibiganiro nitwe iterabwoba ikorera mu byishusho irafurishi cyane.
None mwari mwavugana na Leta ya Uganda mwebwe cyangwa guverinoma kuri icyo kibazo cya Robert Mukombozi?
Atangazo kugeza ubu ntacyo tugomba kuvugana na Uganda. Icyari kiduhagarikije ni ukumenya aho mugenzi wacu ari. Ikindi ni uko dukurikije n'ibyo Jenerali Kainerugaba yanditse ubwe niho twahere twandika ariya tangazo. Ntabwo mbona impamvu yindi yo kubaza guverinoma Uganda ngo byashyize gute.
Dr. Etienne Mutabazi, umuvugizi wa RNC, twashatse kumenya icyo Leta y'u Rwanda ibivuga kuri ibyo birego byayo arimo kurarinda. Umuvugizi wungirije wa Leta y'u Rwanda avuga ko ntacyo u Rwanda ruvuga kubera ko Uganda itigeze ibibamenyesha.
Radio itahuka ijwi ry'ihuriro nyarwanda ivugira Washington DC. Turabasuje mwese abaduteze amatwi ku mugoroba w'uyu munsi, aho turi kwa mbere ku itariki ya kane z'ukwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri. Mukaba muri kumwe nanjye Chantal Nyange muri studio za Radio Itahuka. Bakunzi ba Radio Itahuka rero, kwa mbere ni umunsi tubagezaho ikiganiro ubukene n'imibereho mibi y'abaturage. aho turebera hamwe muri rusange ku munyarwanda yifashe mu Rwanda. Munyarwanda meza ate none uko akane kurageze rero ubu ngubu ibintu biragoye, ibintu birakaze noneho byajyaga bikara bitarakara, niya matariki mabi, niya minsi mibije bije noneho byikubita nuko umunyarwanda yari yisangiwe amerewe. Umunyarwanda mvuga n'umuturage nyakujya nyine se bikubitaho noneho bimusanga nuko yari akomeje gutindazwa nuko yari akomeje kumera ubu noneho ewe najyaga mvuga ngo nibanyagupfa nibanyaguhera noneho umenya ntari bubone noneho nuko ndi bubite umenya ntari bubone karifikatifu mbaha noneho ndahajya baba banyaguhera noneho ibingibi byuzi ijana ku ijana. Abanyarwanda rero noneho muri aya mezi ubwo muri aya mezi nimo bihe bigiye kuza nyine bitoroshye murabizi mwese yuko ari ibihe nyine buri wese aba arimo yishisha, buri wese aba arimo n'agahinda, buri wese aba arimo ku buryo bwe bikurikije ku buryo yabayeho nyine. Ariko se duheranwe n'amateka, tugerageze kwa avansi, tugerageze kujya imbere uretse yuko nyine akagatsiko nikaduha ubuhumekero, akagatsiko ntikaduha amahoro, akagatsiko ntago gatuma tubasha kugira icyiza, twabasha gutekereza, karakomeza nyine kakaturyamira, karakomeza kakadutsikamira, karakomeza kakatuzanaho n'imigendekere n'imikorere mibi yako yose nyine kugira ngo gakunde nyine katuvane muri kiriya gihugu kigabiza igihugu cyacu, dore ko n'undi kakihaye ibintu byiri byiza byose kabyigabiye. Nguko rero ngaho ko gaziho gatsiko nyine gakomeje kutujyanaho, gakomeje kutugeza, ariko nyine intero ni imwe, ibikorwa nta bindi, ni twebwe nyine ubabaye n'ubanduruye, ni twebwe two kwirwanaho, ni twebwe guhaguruka tukamagana, tukavugiriza induru nyine agatsiko, tukakavugiriza induru kakagenda kakaduha amahoro. Bakunzi bakaditaho karerekane kwizimba mu magambo byose tubirebere hamwe muri iki kiganiro, ubukene n'imibereho mibi y'abaturage mutegurirwa kandi mukagezwaho na Bwana Edouard Kabagema. Bwana Edouard Kabagema, ijambo ni ryanyu.
Urakoze cyane, ndagushimye. Nkabangana gusuhuza, ngasuhuza na Serge mufatanya ku buhanga bw'ibyuma, ngasuhuza kandi abanyarwanda bose badukurikira bakunda radio yacu itahuka, bagakunda n'ihuriro nyarwanda RNC, abose turabashuhuje. Dusuhuze kandi n'abayoboke b'ihuriro nyarwanda aho bari hose ku isi, cyane cyane abari abaherere muri mu bihugu bya Afurika. Dusuhuze kandi n'abantu bose bakunda impinduka, bakunda demokarasi, bakunda amahoro, abo bose turabashuhuje, baba ari abantu bakora politiki cyangwa se abo muri sosiyete sivile, bose turabashuhuje. Uyu munsi rero tariki ya kane z'ukwa kane 2022 tubafite ikiganiro kigizwe n'ingingo zigize kuri eshanu, turagerageza kwihuta. Reka mbanze nshake abo dufata ikiganiro babanze basuhuze mbere ko twinjira mu kiganiro cyacu. Mba dukwaba twumva?
Yego ndabumva.
Wagerageza kuzamura ijwi, mba dukunda kumva nanjye. Reka nguhe akanya nawe usuhuze abatwumva mbere ko twinjira mu kiganiro, ijambo ni ryawe.
Urakoze cyane. Ariko ubundi bavuga ko mvuga nsakuza, reka njye nivugira gatoya nshishije ijwi hasi, nibyo binyorohera, nibyo byiza. Ya murakoze cyane, ndagusuhuje muyobozi w'ikiganiro Kabagema. Nkanaramutsa Madamu Chantal ushyize muri studio, nkanaramutsa umuyobozi mukuru w'itumanaho Serge Ndayizeye, hanyuma nkanaramutsa abaduteze amatwi bose, cyane cyane abakunzi b'ihuriro nyarwanda bakunda n'ikiganiro cyacu, imibereho mibi y'abaturage n'ubukene. Hanyuma nkanaramutsa nyine abantu bose bumva nyine bumva radiyo aho bari hose, baba mu gihugu, mu Rwanda, baba hanze yacyo, ku isi yose aho bari hose, ndabaramukije mbabwira ngo bagire ishyane hirwe. Urakoze cyane, nizeye ko turajya ikiganiro cyiza.
Urakoze nanjye ndabyizeye. Reka mbabwire ingingo turi bugane uyu munsi. Hari ingingo twakomatanyije, ingingo imibare mishyashya leta y'u Rwanda iri kutwereka ariko idashimishije. Nimumara kuyumva nanone, murabona ko u Rwanda iriya ngoma ya Kagame imaze imyaka 20 iri ku butegetsi, ya uriya butegetsi bwa FPR bumaze imyaka 27 mu Rwanda, hari ibintu byinshi ubu ngubu bafite urukoro, mbega babayemo indashyikirwa. Nk'uyu munsi, muri uyu munsi baratumenyesha ko baraduha imibare y'ubushomeri mu rubyiruko, ugasanga ko ubushomeri mu rubyiruko ari bwo bukabije cyane mu bihugu byose bya Afurika y'Iburasirazuba. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, hari n'imibare baduha y'abana bo muri primaire bata ishuri, sanga abana bava mu mbere bakazagira mu wa gatandatu 64% baravuye mu ishuri icyo nacyo ubona n'undi mubare werekana ubudasa bw'iriya leta ya Kagame ikindi ni umubare w'abarimu bata akazi abarimu ngo 10,000 buri kwezi bata akazi kandi mu gihugu bavuga ko kirimo ubushomeri buteye ubwoba angana nabyo turabyibazaho ni gute abantu bashobora guta akazi kandi kurundi ruhande bavuga ko ubushomeri bukabije angana ikibazo ni ikibazo turi busuzume ariko bikibereka ko harimo ibintu byinshi Rwanda rugenda rugaragaza ko ari indashyikirwa mwabonyeje ubundi bavuga ati Rwanda rwo rwa mbere cyangwa ruri mu bihugu bitatu bya nyuma ku isi mu kugira abaturage bishimye mu kugira abana bagwingiye none n'imibare y'ubushomeri imibare yo guta akazi n'imibare yo guta ishuri byose urabona ko ni ibintu bihanitse cyane byerekana ko kiriya gihugu cyayobowe nabi hari ibibazo bikomeye cyane bikomeye wirengagije utitaye kuri biriya bintu berekana indabyo muri Kigali bakerekana imihanda ikubuye bagafotora amazu ariko mu gihugu imbere mu baturage harimo ibibazo bikomeye cyane iyi mibare irabigaragaza turi buganire rero ku ngingo yacu ya mbere ingingo yacu ya kabiri turi burebe ikibazo wenda ntikireba u Rwanda cyane ariko biratuma nibura abanyarwanda bamenya uko ahandi muri Afurika babayeho kuko bakunda kuvuga bati ibihugu bya Afurika nta demokarasi haba ni ibihugu bikennye ni ibihugu birimo igitugu ni ibihugu birimo intambara ariko biba byiza iyo tubonye urugero rwiza rw'igihugu gitegetswe neza muri Afurika aho ubucamanza bukora tukabibwira abanyarwanda kuko abanyarwanda barabihererana bakababwira ngo u Rwanda ni igihugu cy'igitangaza ni paradizo ni igihugu cyateye imbere ha uburenganzira bwa muntu ubucamanza burigenga cyateye imbere cyasize ibindi bihugu ariko wareba nk'ukuntu ubucamanza muri Kenya Perezida wa Repubulika Perezida Kenyatta ashyiraho umushinga wo kuvuga itegeko nshinga ubucamanza bukawanga bukawutera ishoti kandi ari ikintu amaze igihe akora yakiryamye igihe kirekire noneho ayo mavugurura ye bakayanga bakayatera ishoti wanatekereza ko mu gihugu cyacu nta muntu n'umushobora gukatirwa imyaka ngo ubucamanza bamukatira imyaka batababwiye cyangwa se barekura umuntu batabibategetse ukavuga uti koko mu bindi bihugu Rwanda ni indashyikirwa mu bintu bibi byinshi ni indashyikirwa ariko ahandi bimeze neza burya mufite icyo baturusha ni ubucamanza turareba rero urwo rugero rwo muri Kenya ikindi turi burebe ni ikibazo cy'urugendo rwa Kagame muri Zambia ajyanywe n'iki turi bugerageze kureba uko bamwe mu batuyeyo muri abanyarwanda bari muri Zambia bamwe na bamwe batekereza ibishobora kuba bimuzanye hariya ikindi hari inkuru isohotse mu kanya minisitiri w'intebe abwira inteko ngirengo cyangwa se abadepite simbizi n'ubari inteko avuga ko ngo u Rwanda ngo rutagitumiza imbuto mu mahanga ngo gutumiza guhera muri 2007 kugera muri 2021 ngo rwatumizaga imbuto mu mahanga zifite agaciro ka miliyari 6 z'amafaranga y'u Rwanda amafaranga menshi cyane ugereranyije iyo myaka yose kandi imbuto zose ntabwo yavuze 6 gusa hari n'izindi zatumizwa mu mahanga atavuze ariko turareba icyo bisobanuye mbese hagati aho ngaho we bisa nkaho babinenga ko babivanyeho bakavuga ati imbuto noneho tuzajya tuzituburira iwacu mu Rwanda bafite ibyo icyo banenga uko gutumiza imbuto mu mahanga bafite icyo babinenze byatwa amafaranga menshi hari n'izindi ngaruka byagize ku buhinzi bwo mu Rwanda turagerageza turebe igihombo u Rwanda rwagize muri uwo mushinga wo gutumiza imbuto zose mu mahanga muri iyi myaka 14 yose ishize kingana yite eske abantu ninde wabihombeyemo ninde wabyungukiyemo turareba mu ingingo yacu ya gatatu ikindi turi buganireho iyi ingingo ya kane turi buganireho ikindi turi buganireho ni ndubare ibyo ngibyo mbo anga ku ingingo yacu ya mbere mbo ikindi turi buganireho ni ikibazo cy'ibiciro ikibazo cy'ibiciro byazamuwe mu Rwanda byarazamutse ibiciro by'ibiribwa mwarabyumvise ibiciro by'ibanze byinshi byarazamutse noneho bigiye kongera no kuzamuka cyane kubera ko twabonye inkuru bavuga ko noneho ibituruka kuri peteroli nabyo byazamutse kandi iyo bizamutse bijyana ibiciro birongera bindi bisanzwe byose birongera bikazamuka kuvuga ko ibiciro by'ibiribwa nanone bigiye kongera bitumbagire ariko twebwe nk'abantu nk'ishyaka rishyira imbere ibyerekeye imibereho y'abaturage ugomba kureba uko abaturage babayeho ntabwo ari byiza kuvuga ibiciro byazamutse ku isoko byarazamutse kubera iriya ntambara ya y'Uburusiya na Ukraine usibye na Ukraine usibye ko bigitangira uriya premier ministre ngire yaravugaga ngo kuzamuka kw'ibiciro ngo ntaho bihuriye n'intambara umva ko yarabeshyaga yarabeshyaga urabyibuka neza avuga ibiciro biri kuzamuka ngo ntaho bihuriye n'iriya ntambara y'Uburusiya na Ukraine yarabeshyaga ariko rero twebwe icyo tubona ntabwo kuvuga ngo ibiciro byazamutse ntabwo ari inkuru kuko ku isi yose biri kuzamuka ni Burayi na hose na Amerika hose ibiciro byazamutse ku isi inkuru igomba kuvugwa harakorwa iki kugira ngo abaturage abaguzi barengerwe kuko ibihugu byinshi byo ku isi ibihugu bya Afrika bimwe na bimwe kandi bidafite ubushobozi bukomeye cyane byatangiye gufata ingamba zo kurengera abaguzi ese ku Rwanda rwo rurakora iki bakurikira n'iki gikombe gikwiye gukorwa kugira ngo abaguzi babarengere ko ibiciro byose birazamuka ariko nkuko twabivuze muri titre yacu y'ikiganiro ibintu byose byarazamutse byose n'amakara na ibintu byose mandazi bugoro ibintu byose byarazamutse ibitoki ibintu byose byarazamutse ibiciro byarazamutse umunyu byose byarazamutse usibye iki usibye umushahara utazamuka ariko kandi nkuko tuzi iya leta kuva mu myaka 27 ugezeho utababwira kuzamura umushahara icyo ni ikintu batakozwa kandi impamvu twarayiganiriye murayizi nuko nabo ari abakoresha niyo mpamvu badashaka kuzamura imishahara ni kimwe mu bituma batazamura imishahara rero harakorwa iki ko kuzamuka kw'ibiciro nta gishya kirimo ku isi yose niko bimeze ahubwo icyo tugiye kwibandaho ni ukuvuga ngo leta irakorera iki abaturage kugira ngo ibi biciro bitabahitana kuko bagiye gukena abo bagiye gusonza abandi bagiye kuburara ndoko bagiye kuburara abandi bananirwe kurihira amashuri abana babo abandi bananirwe kuriha amacumbi kubera iki kubera ko ibiryo birabahenda ibi bicuruzwa byose by'ibanze byatangiye kubahenda rero bazabaho bate aho ngaho niho tugomba gushyira ingufu tukahatekereza cyane aho kuvuga ngo ibiciro byazamutse kuko ntabwo ari inkuru kuvuga ngo ibiciro byazamutse bo ingingo yacu rero ya mbere turareba inkuru ndumva yavuga ngo inkuru yavugaga ko ngo numva ariyo mu gihe kome yavuga ko ngo abarimu ngo abana basigaye bata ishuri ari benshi n'abarimu bakareka akazi ari benshi icyo ngicyo ni ikintu kigomba kwibazwaho ndaboro guta ishuri abana ari benshi ni ibibazo bijyanye n'ubukene covid n'ubukene bundi bwari busanzweho ariko bwabaye bwarushijeho kongera ubukana kubera covid-19 abana bagata ishuri ari benshi uhakana rero ko iyi covid cyangwa se donka abanyarwanda badakennye batakeneshejwe n'ibi byose ni intambara na covid zatekereje abantu ahangaha yagombye kumva ko ntabwo abana bashobora guta ishuri rimwe na rimwe ni ukubura ibyangombwa rimwe na rimwe ni ukubura amafaranga ya minerivari rimwe na rimwe ni ukubura ibiribwa ibyo byose ni ukubura ibikoresho bituma abana bata ishuri ari benshi abana bata ishuri mu Rwanda ngo ni bangahe batubwiye ngo numva ari minisiteri bavuga ko ngo minediki ibivuga ngo abana ngo bava mu wa mbere ari 500 bakazagera mu wa munani na kuri mu wa gatandatu wa primaire batangira uwa mbere wa primaire ari 500 mu gihugu bakazagera ngo mu gatandatu basigaye ari 180 gusa numva ko mu myaka 5 64% baba barataye ishuri murumva ko ahangaha u Rwanda ni umwihariko w'u Rwanda mfite kugira ngo abana 64 bata ishuri mu myaka 5 urumva ko ni ikibazo gikomeye cyane iki kibazo kikanatujyana ahandi byandi bita ngo human capital index hahandi bavuga bati u Rwanda mu byerekeye ireme ry'uburezi n'urw'ijana na 100 cyangwa se uko abantu amahirwe abantu bagira umwana uvutse uyu munsi amahirwe azagira kugira ngo potentiel ibyo ibijyanye n'ubwenge bwe azabigereho ibyo yari kuzageraho aramutse abaye muri system imwigisha neza mu Rwanda mwana ntashobora kubigeraho kubera ko urumva abangaba bati ishuri barangiza kwiga ntibabona akazi donc urumva bakaniga nabi donc ibyo potentiel y'umwana ntabwo ashobora kugeraho donc ubushobozi bwe ntabwo ashobora kubwisplata ngo azagire ku byo yagomba kuzageraho kubera kwigishwa nabi guta ishuri ibintu nk'ibyo ngibyo bo noneho rero ikibazo angaha kubona abana 64 bata ishuri mu kwezi mu myaka 5 guhera mu wa mbere kugera mu gatanu mirongo itandatu na bane bakaba bagiye bataye ishuri bishobora kugira ingaruka kuri ya human capital index bavuga ati u Rwanda n'ijana na mirongo ine na kabiri mu bihugu ijana na mirongo itanu na birindwi n'urwa nyuma presque mu bihugu bingahe bya nyuma cumi na bitanu bya nyuma ku isi mega mu bigerekeye ireme ry'uburezi n'iki byose niko umuntu yabivuga urumva ko ahangaha kubona urumva ko abana benshi bo mu Rwanda ntabwo barangiza primaire urebye mirongo itandatu na bane bata ishuri batarangije primaire ahangaha murabyumva urumva rero ko urumva ko nta byerekeye uburezi nta kigenda bo noneho ikindi ikijyanye n'iki muri iyi nkuru batubwira ni uko batubwira bati n'abarimu batakazi ngo abarimu ibihumbi icumi buri kwezi ngo batakazi ngo bakavuga bati bo nubwo abarimu igihumbi buri kwezi batakazi bareba mu mwaka bagasanga bageze hafi ibihumbi icumi ibihumbi cumi na kimwe kumusa bataye akazi mu Rwanda kandi mu Rwanda bivugwa ko hari ubushomeri bwinshi ahangaha mubyumve neza akazi karagutunga niba hari ubushomeri benshi ahubwo abantu barwanira kujya ugafite ntakarekura ariko abarimu bo baragata ku bushake byaba biterwa n'iki nabonye komantere nyinshi z'abanyarwanda banditse kuri iriya nkuru baravuga bati akazi k'umwarimu ntikamutunze kuko n'ubundi ntabwo ubundi akazi ka mwarimu amafaranga ahembwa n'ubundi ari munsi y'umurongo w'ubukene kubera ko nigeze kubasobanurira ukoze ufashe amafaranga mwarimu ahembwa mirongo ine na bitanu ukagenda ukamutereka mu byiciro by'ubudehe bavuga ko umuntu uri uhembwa munsi mirongo ine na bitanu aba ari mu bakene wumva mwarimu ari mu cyiciro mu byerekeye ubukene mu Rwanda mwarimu ari mu cyiciro kibanziriza icya nyuma donko mu bukene bukabije wumva ko umwarimu uhembwa ibihumbi mirongo ine na bine ku kwezi we ari mu cyiciro kibanziriza icya nyuma kandi arimo wenda bakitangira gukora donko urumva ko ni uko bimeze abantu rero batanze komantere bati amafaranga mwarimu ahembwa ntacyo amumariye n'ubundi ari mu cyiciro cya nyuma kibanziriza icya nyuma cyiciro cy'ubukene kibanziriza icya nyuma icyiciro cy'ubudehe kibanziriza icya nyuma haba hasigaye icyiciro cya nyuma cyitwa ngo abantu bari mu bukene bukabije iki nicyo cya nyuma mwarimu yari asigaye kugwamo gusa ikibanziriza icyo ngicyo niwe n'icyo arimo ari mu bukene n'ubukene bukabije habuze gato nawe ngo ugiye mu bukene bukabije bati rero amafaranga ahembwa mwarimu ntacyo amumariye ati bitwa n'uko yagenda akajya kwikorera mu kabari akajya kwikorera kuri shantiye akagenda wenda agafata igare akanyonga wenda agatwara moto aramutse ayabonye akajya kwitwara moto akikora tagisi niho abona amafaranga menshi kurusha iyo yagiye kwigisha ahangaha rero murumva ko nababwiraga u Rwanda rufite umwihariko mu bintu byinshi n'uyu ni umwihariko kugira ngo abantu umukozi wa leta wabyigiye ufite diplome hari shomaje mu gihugu ahubwo apresere kujya kwikorera wenda kwinyongera igare no kugira gute ahangaha murabona ko ni ikintu kidasanzwe ahangaha rero ahangaha mu byumve neza ko u Rwanda rufite utuntu twinshi tw'umwihariko ikindi rero umuntu yavuga ahangaha mwakwibaza ngo ni gute mwarimu ava mu kazi kandi batubwira ko ngo hari shomaje nini cyane ni ikintu gitangaje abantu bashobora kumva akazi ni gake cyane hari shomaje iteye ubwoba ufite akazi yagombye kugahatanira ariko abantu bari kugata ku bushake abari igihumbi b'abarimu bata akazi buri kwezi urumva ko ahangaha ikibazo baratubwira ati mu rubyiruko mu Rwanda 21 n'ibice birindwi ku ijana n'abashomeri mu rubyiruko uziye ko imibare ni mito cyane nayo ni ibinyoma ugereranyije niyo twagiye tubona mbabwize ko imibare batanga ni feki ni ibinyoma kuko nagiye mbereka imibare iturutse muri za BRD ahantu bishyuza abanyeshuri barangije kwiga babishyuza buruse imibare kandi yo ntibishobora kubeshya kuko wumva BRD ni abacuruzi bo nta nyungu bafite yo kubeshya imibare abangaba muri nisi ribo kuko ari abakozi ba leta bo bafite duruwa yo kubeshya bagatekinika imibare mu nyungu za Kagame mu nyungu za FPR ariko hariya ni ukwerekana bavuga ati njye mbita abantu nahaye amafaranga nagurije buruse ntibigeze banyishyura dore bandimwe imyenda ingana gutya ababashe kunyishyura ni abangaba abatayanyishyuye ni ko badakora setu ntabwo rero babeshya urumva twagiye muri iyo mibare dukoresheje imibare ya BRD twari tubona ko hari abanyeshuri barangije kaminuza 83 n'ibice bitanu ku ijana batabona akazi rwose akazi kaba kabonwa n'abantu ibihumbi no kabona n'abantu cumi na batandatu gusa nyire ngo cumi na batandatu n'igice abandi 83 n'igice ku ijana bakaba batabona akazi barangije kwiga urumva ko ahangaha iyi mibare baba batanga mujye muyigendera kure n'ibintu bya propagande nayo rwose ntago ariyo nubwo ari miremire cyane ugereranyije n'ibindi bihugu bya Afurika imibare ya shomaje iri mu Rwanda ariko nayo ntago ariyo harimo ibinyoma byinshi ntabwo imibare nyayo bashobora kuyitanga kubera ko ushobora kuyibona ukurikiranye neza ukajya mu banke ukareba uko abantu barangije kwiga bishyura abakora nibanga babasha kwishyura imyenda bafashe aho ngo ntushobora kubafatira donc niho ushobora kumenya neza shomaje ukwiteye mu Rwanda nayo ibingi batanga aha ibintu ni ibinyoma ariko rero nayo iyo batanga ni iki batubwira bati urubyiruko 21 n'ibice 20% nta kazi bafite ibugande ni 13 n'ibice 3% numva ko shomaje mu bajene mu bantu b'urubyiruko ishobaje mu Rwanda ikubye kabiri y'ibugande ikubye kabiri yo muri Tanzania kuko yo muri Tanzania naho ngo ni 13 n'ibice 4 ariko mu Rwanda 21 ibice bingahe urumva ko ikubye hasi inshuro ebyiri iyo muri Kenya naho ngo ni kare kare 17 n'ibice 6% ariko nayo urumva ko ni iri hasi cyane cyane y'u Rwanda ariko nk'u Tanzania n'Ubugande bo bafite 13% twe dufite 21% hasi 22% urumva rero ko shomaje mu Rwanda mu rubyiruko ni ndende cyane ibikaba binasobanura impamvu abantu babyigana bajya muri biriya bihugu se normal ko niba mu Rwanda hari urubyiruko hari shomaje nyinshi abantu bazabyigana bajya Uganda bajya muri Tanzania ahubwo ikibazo iriya shomaje yagabanuka baramutse baretse bafunguye imipaka nako babanye neza imipaka ishobora kuba inafunguye ariko batabanye neza n'ibihugu duturanye iyo babanaga n'ibihugu duturanye bakabana neza ari amategeko yo muri South African Community agakora uriya muryango wa Afurika y'Iburasirazuba akabakora kuko bavuga bati umuntu ashobora kujya gucururiza aho ashaka ugakora aho ushaka ukiga aho ushaka iyo byakoraga biriya bintu urubyiruko rwo mu Rwanda rwakwideplasa rugafata rukajya kwishakira akazi i Bugande rukajya kwishakira akazi muri Tanzania rukajya kwishakira akazi muri Kenya rukajya i Burundi rukajya muri Sudani kubera ko bigaragara ko imibare yaho y'ubushomeri ni mito cyane cyane yuranije yo mu Rwanda urumva ko ahangaha umuntu wafunze imipaka umuntu wishe diplomasi y'u Rwanda akaba n'abindi bihugu duturanye yahemukiye urubyiruko kandi mbabwire ko twebwiye tutegajya muri Arinese nuko iki kibazo tuzakitaho twe duteganya ko mu bintu kimwe mu byatuma ubushomeri bugabanuka mu Rwanda ari ugutanga ireme ry'uburezi ryiza ariko ukanabana neza n'ibindi bihugu mugashyiraho mekanisme zatuma abanyarwanda bashobora kwideplasa bakajya gushaka akazi ahandi bashaka bakagumayo cyangwa se bakazajya bahaha bagarura mu Rwanda ibyo nta kibazo ariko bakabasha kubaho bagasha kwitunga no gutunga imiryango yabo urabona ko ahangaha rero murabona ko Kagame yahemukiye abanyarwanda rwose yahemukiye urubyiruko kuko ahandi bigaragara ko ubushomeri ari butoya ariko ntiwagenda ngo bakwakire kubera ko babazi ko iyo umunyarwanda uje bavuga ati uri maneko uje kugira nabi uje kwica abantu ugize gute ibintu nk'ibyo ngibyo bigatuma batakwakira mbo reka ndekeraho iyi ngingo maduko nawe agira icyo avugaho maduko ijambo ni ryawe
urakoze meze yo kuri kunyumva
wi turakumva neza
ya sawa urakoze cyane ya iby'ubushomeri cyane cyane by'ubushomeri bw'urugiruko ni ikibazo gikomeye ku isi buryo hano mu Burayi naho kiragorana uri gukuyeho n'ibya corona ugakuraho n'ibya ntambara yo muri Ukraine ikibazo cy'urushomeri bw'urubyiruko ubushomeri bw'urubyiruko baruri hejuru cyane kurusha ubushomeri busanzwe bw'abandi bantu basanzwe izindi kategori hari imyaka 40-50 hejuru ya 55 nabo biragorana kugusanga babimakazi bavuga ngo ni très qualifié ngo arashaka umushahara munini ararwaragurika ejo bundi azaba yagiye cyangwa yari directeur none ngo nta mwana directeur bafite kumuha ibyo biragorana ariko icyo ushaka kuvuga ni ubushomeri bw'urubyiruko mu Burayi nko muri za Espagne buri hejuru buri za muri za 30% mu Rwanda rero byo turi kuvuga ngo 20% n'ibyo byose ntabwo ari byo kibishoboka none nagira ngo uvuge ko ibyo bidashoboka ubushomeri bw'urubyiruko buri hejuru cyane ntiriwe njya ku byo ibiri muri Uganda ibyo bavuga ko Uganda ntabwo nishinzwe ibya Tanzania ibya Burundi ibya hehe ibya Kenya ntabwo aribyo nsimbarara ko ndarebye mu Rwanda donc iriya statistique iriya mibare bari gutanga barabeshya ikindi ibihugu byose abategetsi bose benshi ku isi batsimbarara bafata statistique bakayishyira muri mukwakwa guverinoma kubera iki kugira ngo bajye kujya batirika imibare bajye bayibeshya kubera ko bafite intere yo kugira babeshya abaturage babeshya amahanga babeshya abantu ngo ibintu byabo bimeze neza bigenda neza bo hari akantu ngiye kuvuga navuze kenshi ngiye gusubiramo abarimu umwarimu nge ndangiza amashuri yisumbuye yahembwaga 14,000 by'amanyarwanda icyo gihe idorari ubundi byari idorari rimwe ryana amafaranga ubundi 85 80 angahe ariko reka tugira ijana noneho nabaze neza nagabanyije yemfashe 14,000 kagabanya n'ijana ndabona amadorari 140 yakoreraga icyo gihe cyari umwaka w'1982 noneho mfate 50,000 umwarimu w'ubu ahembwa bigabanye n'igihumbi kuko idorari rimwe rigura igihumbi cy'amanyarwanda ndasanga ahembwa amadorari 50 kandi amadorari yataye agaciro ubwo bikaba bisobanura ibyo batubwiye yuko igituma abarimu bata akazi bakajya bajya gusudira yajya gutwara moto yajya kugira gute yajya gukora mu kabari uko biri kose bongeho na pourboire azahembwa neza kurusha ayo kwa mwarimu kandi kwa mwarimu ntabwo nyagambura ntabwo gira gute nta agomba gukora nk'ipunda ngo birasobanura ukuntu gituma batakazi nicyo nashaka gushimangira ikindi nakwibutsa nuko wabikombinye n'ireme ry'uburezi abana bo mu gatsiko twibukiranye uretse ko wakunze kuvuga iby'amashuri abanza ariko abana bo mu gatsiko biga hanze hanyuma bariya bo mu gatsiko nabo iyo barwaye bajya kwivuza hanze bigasobanura aho amafaranga y'u Rwanda ajya aho kugira ngo ajye mu bintu bikorwa remezo cyangwa mu bintu rusange cyangwa mu bintu birengera igihugu nk'uko mu bindi bihugu bakora byo ayo ngayo niho amafaranga asohoka kandi uzo kuntu uriya perezida nawe abayeho n'ibyegera bye n'abandi ku gatsiko ukuntu babaho ibintu batunze amamodoka batunze bikerekana noneho bisobanura uko ubukene butera mu gihugu naho buturuka n'igituma nyine usanga abanyeshuri par exemple babyigana mu mashuri nabyo wenda ntabwo yabutsindagiyeho cyane ariko babisobanuye kenshi ngo n'abanyeshuri benshi cyane mu ishuri mu cyumba nabyo ntitubyibagirwe mbere y'uko dayere mbere y'uko iriya korona iza warabigikije kenshi urabisobanura ukuntu abana ijana bari kubyiganira mu cyumba kimwe bari kubyiganira ku gitabo bari kubyiganira ku ntebe noneho korona yaraje ibyo tuduva ntakwirwa icyo bivugaho n'agahomamunwa kandi wenda ndangiza ntagombye kurambirana nuko hari abarimu bazaturuka muri Zimbabwe cyakora ahubwo ntabwo bazigisha mu mashuri abanza ahubwo bazigisha mu mashuri yisumbuye cyangwa mu iniverisite gusa akayabo kazabatangwaho ibyo bizwi n'abajya bayobora kiriya gihugu hanyuma hari n'ibindi twabuze twumva muri ibiganiro bishize muri iki cyumweru cyangwa icyumweru gishize cy'ukuntu Ubufaransa buri gufasha u Rwanda kugira ngo bongere bazahure igifaransa kandi u Rwanda ari igihugu francophone kuva hashize imyaka igera ku ijana kuva ababirigi bagera mu Rwanda mu mwaka w'1918 kuko nibo birukanye abadage u Rwanda rwatangiye kujya ruvuga igifaransa kugeza uyu munsi cyangwa kugeza uretse ko rimwe Kagame yagendaga bivangavanga ubundi akakiruka nawe ubundi akakigira ikitera hamwe ariko ubundi u Rwanda ni francophone bikaba bitumvikana rero ukuntu ubu abafaransa bagiye kuzagaruka kwigisha igifaransa mu Rwanda mu gihugu francophone ku buryo biteye agahinda biteye n'isoni rimwe na rimwe bafata ibyemezo bajya mbona biteye isoni ntabwo nabivuga ibyo rero byose bikaba byerekana aho ubukene buturuka hari ibintu byinshi byica bitema ubukene buza kuko ntabwo arizina ariko wenda ntakomeje gutinda nuko ikibazo ni systematique ni systemique cyangwa ni muri sisiteme yose uko bariya abantu bayobora urabona biragaragara ko bakenesha igihugu bakenesha abantu bakenesha u Rwanda ku buryo rero kugira ngo bizahinduke bigomba hakeneye ikintu kimeze nka revolution cyangwa hakeneye ikintu kijya mu mizi kikabihindura byose bikaba wenda ibyo nyine turi guharanira ariko sino ntabwo uko bigenda bijya habi bigenda biba bibi bigenda bibazamba iriya sisiteme rero barayizambaguje barayica ntabwo bitangaje ko ari ubushomeri nyine aho urareba hose urasanga hari ikibazo nk'uko ugiye utubwira uti u Rwanda rusigaye ari urwa mbere muri byose mu bintu bibi uretse hamwe bibaba cyangwa bakabeshya cyangwa bagahemba amafaranga za piano mashine zikajya zivuga ko ari rwiza ariko ubundi usanga ari urwa mbere muri byose muri bibi abatishimye barabihakana ngo sibyo aba human capital index birazambye amafaranga yinjiza ya GDP buri kwezi cyangwa buri mwaka n'ibindi makeya ntabwo ashyiguka ibiki byose usanga ari bibi peteroli no nabyo bahuze bivuga ariko wenda turaza kubivuga ingaruka zavutse kubera peteroli yenyine yazamutse kubera ingano zazamutse ko cyangwa zabuze nako no kubera covid kuko corona yatumye abantu batazamu badatembera indege ntizihaguruka byose mirahaguruka ukuntu wambwira ku Rwanda iri kunguka kandi itaguruka ntabwo nsobanura kandi abapiloti ndi ugomba kubahemba cyangwa ugomba kubirukana
iriya Rwanda ya ni sosiyete spesiyali ahubwo yari iza kubwira nti ziriya ndege za Kagame zishobora kazunguka zitahagurutse kurusha iyo zigurutse zirahomba kuko imyaka yose zamye zihomba amafaranga miliyari ijana na 150 kuri mwaka urumva ahubwo wenda iyo zitahagurutse ziyicariye niho zunguka cyangwa se niho zihomba amakidizo urumva iyo zahagurutse niho zihomba menshi ikomeza
uravuga iza Kagame ziriya za private jet cyangwa uravuga ziriya za Rwandair
za Rwandair
iza private jet zo zirazirunguka zo zirunguka byanze kuko utuntu atwaramo ntabwo batumenya zo zirunguka ariko ziriya Rwandair ntabwo zishobora kunguka bishoboka umuntu wese ufite bosanse uzi ukuntu business zikora izindi komaye zose nizihomba none se we atuye ku kirwa ahandi hose ntihari Lufthansa ntihari Air France ntihari Air KLM ntihari British Airways ntihari zirahomba indege zabuze nuko bigenda ahubwo barashoboye barumiwe kuko mu Rwanda rwo bumuka ibyatumye bamuha ziriya ndege nabyo bimenyekane ni uko bazi ko igihugu gihoraho nabwo nta ari umuntu wo prive ntabwo bari kuzimuha ziriya ndege bazitanze kubera ko bazi ko tuzazishyura n'ubuvivi buzazishyura baramuhangitse ni uko bazi ko leta ntipfa leta ihoraho kagaga kazagenda ariko leta izahoraho u Rwanda ruzahoraho nibyo bituma bazishyuza u Rwanda nabwo ari umu prive ntabwo bazi guha ziriya ndege nta n'imwe bari kumuha ndetse aho ngaho urakoze urumva ibyangombwa nashaka kuvuga nabira
Mwavuze cyane mbaduko hariya mu byerekeye ubushomeri bw'urubyiruko hari abantu bagiye bavuga bati hakenewe iki bavuga ngo ibintu bitatu bikenewe cyane kugira ngo wende urubyiruko rube rwabona icyo rukora bati hakenewe igishoro hakenewe ko abantu b'abajene abakiri batoya baborohereza kubona inguzanyo ikindi ngo ni ukubaha wenda ubumenyi butuma wenda ibyo bazakora bazabikora neza ariko hari inkuru nigeze kubabwira uriya ministre wa undi umwe informatisiye wo kukibuye akiri ndumva nsengimana ngire ngo akiri ministre w'urubyiruko hari inkuru yigeze gusohoka bavuga bati buri mwaka imishinga y'urubyiruko imishinga urubyiruko rukora umwaka urangira 80% iguye mu mazi ihombye impamvu ikaba ari iyihe impamvu ya mbere ni umusoro kuko barabasoresha umusoro wa Kagame urindwa mubi bo icya kabiri ngo nta ni kubera ko ngo nta gashya bahimba nta gashya ni ukuvuga ngo bose bakora ibintu bimwe bijya gusa none ugasanga bose bahuriye ku isoko barakoze ibintu bimwe noneho bagahomba dore ntabwo ntabwo bahimbutse udushyashya kwa tudasanzwe ku isoko kwa voilà n'iyo bitatu ariko none ikindi cyo nabwiye umusoro wa Kagame urindwa mubi mwibuke inkuru n'abasomeye ejo bundi hari inkuru itweze kubona bavuga bati abantu b'abazunguzayi leta igiye kubafasha ngo ibahe igishoro cy'amafaranga 20 cyangwa 25 mbabare ntabwo mbare mwibuka neza ariko ni 20 cyangwa 25 ngo noneho ngo bajye ku isoko ngo mu isoko bazunguza bundi bazunguzaga hanze mu muhanda ngo noneho bajye mu isoko ngo bashake ikibanza ngo batangire bacuruze noneho nimara gucuruza ngo mumeze atu nta muntu uzabasoresha ngo ariko mu kwezi kwa kane bazatangira kubasoresha aho ngaho rero njyewe umutima waransimbutse ndavuga ni gute leta nzima ishobora gusoresha umuntu ubita igishoro cy'amadolari 20 kubera ko ibyo 20 bashaka kumuhana bifite agaciro k'amadolari 20 gusa 20 by'amafaranga y'u Rwanda ni amadolari 20 ni gute ushobora gusoresha umuntu ucuruza ibintu by'amadolari 20 ni gute musobanura icyo kintu urumva se niba basoresha n'umuntu ufite amadolari 20 ucuruza amadolari 20 urumva umujene naramukabonye n'akantu ka capital hatangira azazamuka azubura umutwe ati ntibishoboka imisoro nishobora gutuma urwo rubyiruko icyo rwahimba cyose rwajyamo imisoro Kagame irindwa mubi ntishobora gutuma wegura umutwe ntibishoboka urumva ko ni urugero rworoshye n'umuntu uvuga ngo umuntu ucuruza amadolari 20 bazamusoresha nikintu giteye ubwoba reka ndekere aho ngaho mbo reka tujye ku yindi ngingo tureba ni iriya nkuru nasomye inkuru ya RFI Radio France Internationale bavuga kuri kiriya kibazo cya cy'urukiko rw'ikirenga muri Kenya, urukiko rw'ikirenga rwanze amavugurura ya Perezida Jomo Kenyatta rukatesha agaciro. Donko hanga iki kibazo nabwiye ko nakizanye kugira ngo abanyarwanda bajye bamenya yuko mu Rwanda aho mu Rwanda nta kigenda ahubwo mu bindi bihugu hari intambwe ya demokarasi hari aho ubucamanza bushobora kwanga icyemezo cya Perezida bakagitera ishoti. Mu Rwanda ntabwo bishoboka kubera ko ufungurwa imyaka bamukatira ugira gute ihazaho bamuca byose na mabwiriza bahawe. Urumva ko ahangaha nko muri Kenya niba Perezida wa Repubulika akora umushinga wo kuvugurura itegeko nshinga urukiko kuri supreme cyangwa se urukiko rw'ikirenga rukawanga, byerekana ko abo bacamanza muri Kenya bafite ubwigenge. Umushinga wari uteye ute? Umushinga ngo Perezida ngo yateganyaga ko yari afite umushinga wo kuvugurura itegeko nshinga. Uyu mushinga ukaba waruje hasigaye amezi ane gusa kugira ngo ha amatora ya Perezida wa Repubulika n'inteko ishinga amategeko, ariko ni umushinga bahereye kera, ndumva barawuhereye muri 2018 bawutekerezaho. Noneho muri ayo mavugurura rero Kenyatta ngo yaproposaga ko ngo yari afite umushinga witwa ngo building bridges initiative, ngo umushinga wari kugira ngo haveho ya principe yuko utsinze amatora atwara byose, imyanya yose ayiharira, utatsinze amatora akagenderaho ngaho. Ngo yateganyaga ko haba impinduka muri iteko nshinga ku buryo n'ishyaka ryatsinzwe ryagira uruhare mu butegetsi, noneho bagashyiraho umwanya wa premier ministre ba vice premier ministre babiri, wenda abo ngabo bakazajya perezida akaba ari umwe mu ishyaka ryatsinze, ariko wenda premier ministre akaba mu ishyaka ritatsinze, wenda vice premier ministre wenda akaba amashyaka yombi, umwe agafata undi. Ariko yari reforme iteye ubwoba, ngo yari ikomeye cyane. Noneho rero abacamanza barabyanze, nako abacamanza bo muri ukigo rw'ikirenga uwo mushinga bawuteye ubwoba. Impamvu uko bayisobanura ni gute? Donc uwo mushinga wo gushyiraho premier ministre na vice premier ministre babiri, ngo no kongera umubare w'abadepite, ko bavuze ngo bazongera aho nk'uturere abadepite bavamo, ngo bazongera uturere batugire twinshi, noneho hatore abadepite kubadepite bari batuwe batorwa hiyongereho 70, nicyo bateganyaga. Bo noneho rero urukiko rw'ikirenga rwabivuze rutero rwaravuze ngo Perezida wa Repubulika Perezida Kenyatta nta bubasha afite bwo guproposa umushinga wo guhindura itegeko nshinga, kandi ari nawe uzakoresha referendum yo kurihindura icyarimwe. Donc agaproposa umushinga wo guhindura itegeko nshinga, kandi ari nawe uzakoresha referendum nka Perezida wa Repubulika. Baravuga bati waba ubaye umukinnyi ukaba na arbitre, cyangwa se ukaba umukinnyi ukaba ubaye n'umusifuzi, ati ibi ntabwo bishoboka ngo Perezida wa Repubulika nta burenganzira afite bwo kuzana uriya mushinga, ngo n'abaturage bo bafite ububasha bwo wenda binyuze mu nama y'abadepite, binyuze na mu nteko ishinga amategeko bwo kuzana umushinga wo kuvugurura itegeko nshinga, ariko ntabwo ari Perezida wa Repubulika ufite ubwo bubasha. Ubwo ngubu rero babitera ishoti, kuko bavuze bati wowe waba ubaye umukinnyi ukaba n'umusifuzi icyarimwe, ntabwo ibyo bishoboka. Bo iyo ngiye ikindi abo ngabo kongeraho abadepite 70 nabo nabyo barabyanze, baravuga bati binyuranyije n'itegeko nshinga. Bo ikibazo rero ngo nuko bakekaga ko uyu mugabo yaba yaragiye gukora nka Putin, akaba yari perezida ariko akazavaho, noneho umusimbuye agashyigikira uriya uzamusimbura, bakumvikana yamara gutorwa akamugira premier ministre, bityo akaba agumye ku butegetsi muri ayo manyanga. Urumva ko yabahinduye, ubwo niko amateka wenda avuga ati azabahinduye itegeko nshinga mu nyunguze kugira ngo abashe kuguma ku butegetsi mu bundi buryo, nka kuriya mu Burusi babikoraga Putin agateka imanda ye zarangira agafata premier ministre ashaka akamugira perezida we, akongera bagasimburanya ku butegetsi ka premier ministre nyuma y'imyaka ingaka azagaruka. Donc ibyo ngibi urumva ko ibyo wenda bashobora kuba ari byo banze, ntabwo nivanga mu mitegekere ya Kenya. Ndanaliza ndabivuga nkuko inkuru ya France Internationale yabyanditse, nuko nguko byanditse, ariko murumva ko ahandi impamvu inkuru nayinze nukwerekana ko ahandi kandi muri Afrika tari kure y'iwacu ubucamanza burigenga murabona ko demokarasi yahandi irahumura irabahumurira irahari irahari bayikozwa ku mitwe y'intoki ntaga ari ibintu babwirwa gusa umva ntabwo rero murabona ko rero igihugu cyacu twaragowe tutagira ubucamanza bwigenga urabona ko ahandi barahumeka murabibona reka ndekeraho ngaho mbaduko nawe bayatanga igitekerezo kuri ingingo twihute ijambo rya mbaduko
urakoze cyane urakoze ya biriya wavuze ngo ni Jomo Kenyatta ariko ni Uhuru Kenyatta umuhungu we n'umuhungu we
navuze Jomo Kenyatta
ya ariko ndakekanya ubwo ndari gutana bimenye kuba aribyo wavuze ya uko biri kose rero ibyo yashaka gukora nyine ni amanyanga niyo yayo kuko ni nde ubiprofita niwe wari kuzaprofita kuko icyakora reforme zirakorwa kuko nakwibutsa ko na no mu Faransa barabikoze bakura bava kuri manda y'imyaka 7 bagera kuri 5 urumva Chirac ari wabikoze ariko ntabwo we aprofita ngo abone avantage akureme inyungu ku giti cye agomba kureba ko ari inyungu z'igihugu ari inyungu za zifasha n'abadepite bakabibona bakabyumva n'abaturage bakabishima cyangwa ngombwa nyine bakaba biremewe ko bakora reforme ariko apana ko ari wowe uzi profita nka biriya byo kwa Kagame yidoderaho itegeko nshinga kidoderaho byose biriya ntabwo byemewe mu bihugu byinshi kuko mu bihugu bindi hakora amategeko niyo akomeye no mu Rwanda bari biririmba ariko twemeze amategeko ari hejuru y'abantu kuko niyo umuntu yagiye yapfuye yagize gute igihugu ntabwo kijya mu kangaratete kuko amategeko akomeye cyane barasimbura abantu barasimburwa ariko amategeko agakomeza agakora kuya reforma rero bibaza ubushishozi bukomeye n'ubwitonzi no kudahubuka no kutagiramo amanyanga ikintu nakwibutsa nyine cyaho amategeko akomeye bamwe bayibona ukundi ariko amategeko niko yabifashe uriya muri Afurika y'Epfo Jacob Zuma numero cyangwa afunze baramu cyangwa ari kuburana bamuciye bamushyize mu manza kubera ruswa zahagaragaye kandi zarabaye ntabwo ari ukubeshya ubwo rero agomba kubyirengera ndumva baramutumije mu rukiko yanga kwitaba hanyuma abapolisi bajya kumushaka nacyo kandi bagiye kumushaka baramufunga bakavuga ko ari umusaza ariko ibyo ntabwo byakoze amategeko rero ari hejuru y'abantu bose ya nicyo nabivugaho ikindi nakwibutsa ni muri Amerika biriya amanyanga Donald Trump yari gukora hari henshi yashatse ko ngo basubiramo ndumva ari muri Georgia sinzi n'ahandi akavuga ngo bongere basubiremo bagasanga nibyo wakababwira ngo nibatrishe ngo barebe ukuntu babiviringa ariko abacamanza bakanga hanyuma ku munota wa nyuma nibwo yabwiye kuko ubara abatsinze neza birangiye neza abibara ofisiye Roma yari Mike Pence nawe yaramubwiye ngo na abiviringe ahundi ari yangira atereka amategeko ntabwo ariko abivuga kandi turi abakirisitu kandi turi ishyaka ry'abakirisitu hanyuma yarabyanze ariko byanze n'uyu munsi ndakeka uriya mugabo wari perezida mwanga kurunuka kubera ko nyine kandi muri Amerika icyakoze cyashoboye yego n'abasirikare ntibari ku ruhande rwa Trump ariko nuko nyine hari institution abenshi rero bakaba bazubahiriza cyane cyane mu bihugu bifite demokarasi barabyubahiriza icyo kintu baracyubahiriza cyane nacyo gituma ibintu bigenda kuko amanyanga yarakorwa ariko fendeve bagafatwa abantu bafatwa rero n'uhuriro w'amategeko akabaremerera noneho ibintu bigasubira mu buryo ariko amanyanga yarakorwa cyangwa abantu bashaka gukora amanyanga buri gihe ubwo rero ntaba nakwemeza yuko nyine no muri Kenya baduhaye isomo n'ahandi henshi barabitwereka ko nyine amategeko akora nabo mu Rwanda na biriya bizavaho ntabwo bishobora gutona araronga ntabwo bishoboka biriya biri kaga yihaye uzi ko none se bizimu ngo bamuvaneho gute ibyo bamuvanije uzi ibyo Kagame yirirwa twicisha hari vice perezida ntakibaho hari batumije bizimu ngo mu nteko barangije amukuraho none inteko ni indabyo za plastike kubiri kose na biriya ni ibintu bizavaho kuko abantu benshi bamaze guhumuka abanyarwanda bose bakwiye imishwaro bari hanze babona bahumurirwa na demokarasi ntabwo rero bizakomeza kuri abyo ntabwo bishobora gutona imyaka 40 bishoboka bizavaho bizahirima hanyuma haze noneho nk'uko handi hose biri kugenda ku isi bigenda byifungura bagenda begera demokarasi urabona n'abihugu byinshi ku isi bigenda bisatira demokarasi ibihugu bimeze nka kuriya bifite diktature nk'irya bisigari mbarwa wabibarira ntabwo ugeze ku ntoki icumi ku buryo rero nizera ko ibintu bigenda bijya mu buryo abantu bagenda bahumuka bagenda bashuka kandi bagenda banashuka ubwoba bamenya kuko icyo bagamije kuko hari ahantu hari abasituwaye ba nyabo ibyo ntabwo biba niyo bikoze rimwe akabikora kabiri ubundi bamutera ishoti none se muntu uza ntibyabaye muri DRC Joseph Kabila nshaka gufata indi manda abaturage barahagutse barahagarara baramubwira bati gasopo hajya huriya turamuseka tugira gute ariko biri kugenda bijya mu buryo gahoro kuko sinkeka ko iyo Kabila agumaho ubu ngubu ariho biba biri byiza kurushaho ntabwo nkeka ko ariko bimeze uko biri kose iyo abaturage bagenda bahumuka bagenda bashaka ubwoba bagenda bamenya duba zabo amategeko nayo agenda arushaho abapolisi bagakora akazi kabo abashinzwe mu za prizo bagakora akazi kabo abacamaze bagakora akazi kabo abadepite bagakora akazi kabo ariko batagendera ku bwoba icyo kintu wenda kiri nyine abadiktateri bagenda barisha yuko batera ubwoba bagatera urwikekwe bagatera utudurumbanyo none abantu bose bakagenda bakitana bose bagenda buvuba nta wizera undi muntu ugasanga nyine barabahungeze ibyo rero bikugenda bigabanuka bicika cyane cyane ku isi yose kuko isi yabaye nk'umudugudu abantu bose bagenda bareba icyabaye muri Australia turakimenya icyabaye New Zealand turakimenya icyabaye South Africa turakimenya icyabaye Senegal turakimenya ku buryo rero ibintu bagenda abantu barijuka kandi abantu b'ubu barajijutse kurusha aba iriya hashize imyaka 30-40 abantu bagenda barijuka nubwo mu Rwanda bigenda bisubira inyuma ariko ubundi abantu bagenda barijuka uko generasiyo igenda zavansa niko abantu bagenda barijuka bamenya turuba zabo bamenya ibyo bagomba ibyo leta bagomba n'ibyo bagomba leta n'ibyo leta agomba kwivangamo bakagenda babitandukanye naba ndekeye aho ngaho urakoze wenda vuga turajya ku ngingo yindi ikurikiyeho
urakoze kutisha ingingo wenda ni ingingo ngufi cyane urabonye ko Kagame yagiye muri Zambia ngo hari amasezerano yashyiranye u Rwanda rwagiranye na Zambia mu byerekeye ubuhinzi ubworozi uburobyi ishoramari ariko ahakomeye naho bavuga ngo bagiranye amasezerano byerekeye bya migration cyangwa se ibyerekeye abinjira n'abasohoka mu gihugu hari ahantu harakomeye cyane ndetse hakaba hateye ubwoba abantu muri Zambia bavuga bati Kagame buriya yazanye iriti y'abantu bagomba guterurwa bagomba gufungwa bagomba kumeneshwa ibintu nk'ibi ngibyo ati buriya nicyo kimuzanye mwibuka ko abantu muri Zambia bigeze gusahurwa amaduka yabo rwose barasahura mu buryo bukomeye cyane babateza itabi kandi bagakeka ko bishobora byaraturutse ari byaraturutse ku kagambane rero iyo Kagame agiye ahantu ntabwo abagenzurwa na kamwe murabona mubano yagiranye na Malawi ko byagenze impunzi ziriyo bazigikoreye ibintu bikomeye cyane Zambia yahageze batangira kwica abantu baburirwa irengero rero abantu muri Zambia nabo bakaba bafite ubwoba cyane ikintu kimuzanye n'iki noneho arasiga akoze ishyano rihe nicyo kibazo baravuga bati ngo azajya gusura ngo za Victoria Falls ari amazi kuri uriya mugezi amazi nyine babita gukira hari umuvuduko munini w'amazi urumva no mu maparike hari n'ibiraro ngo bikomeye azajya gusura n'iki byose urumva ko asa nk'aho ngiye mbibona asa nk'aho yagiye mu bukerarugendo kugira ngo yihumekere asure parike asure ayo mazi anezerwe kwa ariko birumvikana kubera ko ubundi ajya agafata indege akajya i Burayi akajya muri Amerika kubera amarojwa yakoze yisibiye amayira ntabwo tukimubona afata indege ngo ajye gutanga amasomo Harvard bari baramumenyereye aho hose irwa zererayo ariko kubera ko yashimutse Rusesabagina isi ikaba imuzi nabi ubungubu ni uguhindura umuvuno akajya yigendera mu bihugu bya Afurika yisurira Burundi nako yisurira za afuye muri Mauritania agiye muri Zambia zajya no muri aho ngaho donc hafi aho ngaho kwa ibyo kujya kuzerera Burayi na Amerika byo ntabwo bikirimo kubera ko yaniye mu mateke nk'uko bavuga mu Nyarwanda rero niko umuntu yavuga ariko rero abantu bafite ibibazo hari abafite impungenge yuko yabaje kubagambanira nk'uko akunda kubikora ndumva nta binavugaho iyo nkuru ni ukwitegereza gusa icyo nakubutse nuko bavuga ko Zambia ishobora kuba iri mu bihugu bishobora kuba wenda bitanga amavuta yo guteka birashoboka cyangwa se wenda bafite na nibindi biribwa by'imeke wenda bigori n'ibiki byose wenda akeneye nabyo birashoboka ariko yagiye muri ziriya leta zo muri Afrika y'Epfo muri SADC akenshi abagiye kugambanira abanyarwanda bahari kubateza akaduruvayo kubirukanisha kuba kubagambanira mbega n'iki kintu kiba kimujyanye yo nta bindi dimwe abari yo niko bitekereza reka ndekera ngaho ijambo ry'abambazuko
ya urakoze nange numva nta byinshi mbivugaho uretse kuvuga ko gene nange ibyo nkeka ko atagengwa n'amahoro kuko aciye hose acisha umuriro ya kandi kwa ngo mu Burayi cyangwa mu bihugu byo yarasanzwe atemberamo bamufungiye amayira byo simbizi na nundi araza ahubwo no kubera za corona no kubera ibice ariko ubundi nta mayira amaze se nge yazaga mu Budage inshuro ebyiri akajya mu Bubiligi nubwo ari mu Bubiligi amanama yahabereye yazengurutse yagiye mu bihugu birenga 12 akajya Katara akajya hehe hose yarazengurutse yaragiye cyane yaje mu Budage inshuro ebyiri ajya mu Bubiligi ndakeka mu Bufaransa nabwo yaje kuburutseyo arakomeza aragenda ajya za Katari ndumva yagenda za Dubai yarazengurutse kugenda aracyagenda ntabwo azabihagarika kereka abantu z'abasponsori be bahagaze kanaba kabihagarika kandi nicyo kimubeshejeho atabafite yahita apfa ku butegetsi nabo kandi ntibabona icyo barya ngo ni manguhe ni sembiyoze bararya ni kuva mu Afurika se no kuva mu Kongo byose barafiriya ndege se urabona burazi guriye iki byo biracyakomeza bikerekana tubihagarika nyine bo iki navuga kindi wenda nuko nyine muri Zambia bakunze kwashimuta abantu nuko wabitira abantu bari imfuriwa abantu batumaga baorganiza abandi babasobanurira uburenganzira bwabo benshi bagiye bicwa hari abadogiteri bishwe hari abantu bashimuswe hari abagiriwe nabi hari nabo bashutse ngo baze mu Rwanda baricwa cyangwa barabura barazimira ko bagihumeka ntabwo nabihamya ubwo rero ikintu ni uko kuva South Africa isa naho itumvikana neza n'u Rwanda cyane cyane igihe birukanaga bariya abadiplomate mu gihe bari bamaze kwica Karegeya numva cyangwa igihe bashaka kwica Afande Kayumba kuko hari abadiplomate benshi birukanye nubwo bahise bazenguruka noneho South Africa nubwo bafunguye za ambasade hose ariko za ambasade zimaze igihe none n'imibano bari kugenda bayitsura hanyuma bikaba bishekeje bavuga ngo bazajya bahana ngo abantu bagera gute byo birashekeje kibaza esporokoma abo niba u Rwanda ruzajya rwaka abantu bari muri ngo bakoze ibyaha wenda bari muri nka Zambia izajya yakabahe bari mu Rwanda bakoze amakosa ibyo nabyo munyabyibazaho rimwe n'abantu ntibaza niba abategetsi bo muri Afurika nabo bagira ubwenge imyaka 28 ubu ntibaramenya ko kagu wari we ku buryo rero mbona bitangaje iyo mbona nabo bamugaragiye bagize gute yabo rimwe na rimwe hari igihe nibaza niba za intelligence zabo zikora kuko n'ejo bundi chef wa intelligence y'abafaransa baramwirukanye kuko ariko atashoboye kumenya yuko Putin azatera Ukraine kandi izindi intelligence zarabimenye ku buryo rero nyine ariko abafaransa ntabwo bintangaza niko bahora bameze buri gihe bo reka ndeke kubera mbuga generalize ngo abafaransa bose ntabwo ariko bameze ariko ntabwo byantangaje akantu ndangiza navuga yuko abatuye muri ibyo bihugu abatuye muri Zambia bagombye kumenya icyo bagomba gukora ariko apana kujya bavuga ngo babigendera te cyangwa barasaba ubuvugizi iyo ngibyo numva njyewe ari rimwe rimwe biteye isoni bagombye kumenya icyo bagomba gukora bakareba icyo uko birinda bakareba uko niba bashaka ko leta ibatsikamira izavaho hari icyo bagomba gukora ariko apana kujya bavuga ngo buriteka ngo nimudufashe ikindi wenda nakwibutsa wenda narangiza bumvise ijambo Sumbirigi yabwiye n'abana b'urungano bari mu Rwanda ababwira ukuntu bafite igihugu avuga ko adashaka ko ngo ari gutuka aba cyangwa ari gusebya abana bafite amazina ngo yaba Habyarimana yaba Ndere y'Imana yaba Hakizimana ibyo bihunizeye ko bakibyibuka none cyo bishinigiye numva rero abanyarwanda twese nimwe nimwe twigiza nkana tukigira abantu ibindeba tukigira ngo singora politiki ariko niba nyine abantu bakora gucyo nta ibintu bizajya bigorana ariko bagombye twagombye kujijuka gushuka n'ubwoba no gukoresha ubwenge Imana yaduhaye kuko yabuduhaye kugira ngo tubushyire mu kimuga cyangwa tububike tubore ingese ahubwo yabuduhaye ngo tuba tubukoresha mu gihe gitoya turi kuri iyi si ntabwo ari kinini cyane amara ku isi numva icyo umuntu yakora naho kubona umuntu atuzengereza akuzengereza mu gihugu cyawe akuzengereza mu gihugu umuturanye akuzengereza muri Congo akuzengereza hose sende fe usuhumva uteye ute nawe wagombye gusubira inyuma gutekereza ukicaramo ukibaza ugatekereza uti nkora iki gikwiye gishoboka kandi abishyize hamwe nta kibananiro muri makeya niko bintu bimeze abishyize hamwe bafite ubushake bafite bonne volonté bafite ibitekerezo bizima batabyajyanya bagera ku ntego njye nabyibona njye nayibonye ntabwo nkeneye gutangira hano ariko abantu bishyize hamwe bashobora ibintu byinshi cyane na shitani barayitsindiye cyangwa ngo ikintu kikora nabi kigiye kimeze nabi baragitsinda n'indwara barazitsinda ibi byose barabitsinda ku buryo rero bishoboka naho kaga kujya agenda ahungeta abantu ntibashaka guhungeta bagendaza kuza bahungeta sase normal ariko niba bamubwiye bati hagarara gasopo nabyo birashoboka murakoze
murakoze cyane reka tujye ku yindi ngingo tureba ni aho Prime Minister yavuga ko gutumiza imbuto mu Rwanda gutumiza imbuto hanze ngo byahagaze ngo zose zikaba zisigaye zituburirwa mu Rwanda ngo ariko kandi bikaba byaratwaraga ngo amafaranga y'u Rwanda miliyari 6 ku mwaka buri mwaka ubu ni ngirene nabisomye muri bwiza ko mu itariki ya 4/4/2022 amafaranga menshi urumva ko n'amadovize ntabwo ari amafaranga y'u Rwanda ni ibintu batumizaga hanze amafaranga miliyari 6 buri mwaka ni menshi cyane ko ni mu madovize bazatumizaga noneho ikibazo rero we hari ahantu agenda avuga ati ubu noneho dukora imbuto nziza zihuye n'ikirere cyacu zihuye n'ubutaka bwacu ubwo bisobanuye iki bisobanuye ko izo ariko turabizi bisobanuye ko izo wazanaga icyo gihe zabaga zidahuye n'ubutaka bwacu duhuye n'ikirere cyacu na klima yacu zimwe zazaga zarapfuye bakazitera n'izimere bagatera ibigori ntibiheke harimo nubwo zanatindaga deja zigatinda abahinzi bagahinga bagategereza imbuto bagaheba ubundi doko bikaba ari ikibazo gihoraho cyane ariko haramwe abantu bari bafitemo inyungu nkuko nakunze kubisobanura ni ubujura bw'iriya sisitemu ni ubujura bwo kuvuga ngo umva hari miliyari aratubwiye ko gutumiza imbuto byari miliyari 6 z'amafaranga y'u Rwanda ayo miliyari 6 iyo bareka izo mbuto zigatuburirwa mu Rwanda ayo mafaranga yari kujya mu mifuka y'abanyarwanda abashakashatsi barahari batari bafite akazi bakatubura dabura imbuto zihuye n'ubutaka bw'u Rwanda n'ikirere cy'u Rwanda kandi amafaranga akajya mu banyarwanda bakora ubushakashatsi bafite ababoyi bafite abashoferi bafite bakagura esanse bakagira gute donko amafaranga akaguma mu Rwanda ariko bo ikintu bakoze ni ikintu ubwo bujura ni ukuvuga ngo bifata izo miliyari 6 uziha umuntu umwe wo mu gatsiko ajye gutumiza imbuto muri Kenya muri Zambia muri Zimbabwe ahantu hose aba ari we uyiharira amafaranga yari kuzasaranga ngo abanyarwanda bose bakora ubwo bushakashatsi yose akajya mu kaboko k'umuntu umwe cyangwa babiri none n'ubujura niho buhagaze bari bazi neza yuko izo mbuto bazazana zizaba zidahuye n'ubutaka bw'u Rwanda zidahuye na klima y'u Rwanda na karere k'u Rwanda ibintu byose zishobora gutinda zishobora kuzapfuye byo byose bari babizi ariko kubera ko bashaka kwiharira ayo mafaranga y'imbuto nicyo bahisemo noneho rero ikibazo kubara ndabona na amadovize yagendaga ariko ikindi urumva ko byateye u Rwanda igihombo ni abahinzi bangahe bahinze barangiza imbuto zikabura kubera ko zatinze kuza kuva mu mahanga ni bangahe bahinze batera zikanga kumera ni bangahe bahinze bagahinga ibigori ntibiheke ni bangahe ababonye imbuto zaboze ni bangahe ni benshi cyane ubibaze mu buryo mu gihombo ubishyize mu mafaranga ni igihombo giteye ubwoba ahubwo rero ikindi umuntu yabaza kuriya kuvuga ngo noneho barabihinduye bazajya bagira imbuto mu Rwanda bazikorera mu Rwanda ubwo nuko uvuga ngo ni ya verisiyo ya mbere twavugaga yuko zajya bikorwa n'abanyarwanda bashakatsa mu Rwanda ayo mafaranga akabana n'imishahara abazitubura n'abaturage bo mu Rwanda bakabana n'imishahara abashoferi abagure sanse abagira bate ibyo bintu byose amafaranga yose akaguma mu Rwanda ntaje hanze urumva ko amafaranga azagira inyungu abantu benshi mu Rwanda ariko baba no mu gatsiko bazahombera ni kubera iki rero ni kuki bagiye gukora ikintu kibahombya kandi muri cyarabyo imyaka 10 ni kuva muri 2007 kugeza kuri 2021 nkuko kugeza kuva muri 2007 kugeza kuva muri 2007 ukagera muri 2021 batumizaga imbuto niko bavuga ariko ngo barabihagaritse ariko ngo ko hari abantu bari bafite inyungu abantu bafite icyo kiraka bari bafite iyo soko cyo kujya kuzivana hanze bo mu gatiko babyungukiraga mu pe abanyarwanda abandi bashobora kwikorera mu Rwanda bakabihomberamo ni kuki rero bafashe icyemezo kibahombye ngiye nkeka ko hari igihe Kagame yigeze kuvuga ngo ariko izo mbuto muvana hanze hari ikibazo cy'amadovize gikomeye ikibazo cy'amadovize u Rwanda nta madovize bafite n'iki byose urumva ko araronge abo bantu babyungukiragamo ariko ntabwo bari kuzashobora kumya kubikora kubera ko ni ibintu bibaza amadovize menshi kandi nta madovize bafite urumva ko ikibazo cyo kubura amadovize shakoje cyatumye basubira inyuma nta rundi rukundo bakunda abanyarwanda ngo bavuge ngo nabwo tuzamure ngo byo muri rabo cyangwa kuri ikintu kimeze nka izari noneho amafaranga agume mu Rwanda bikorwe mu Rwanda nuko irakura amadovize nta kindi afite niko mitekereza habaye amadovize yabaye makiye nabundi yaba hari barugumya ndo bakajya baho umuntu umwe akajya kwizanira yose amafaranga yose akayikubira niko bimeze ariko urumva ko igihombo byateje u Rwanda ntago kibarika ntabwo navuga ngo wenda babonye skandali irimo ko natwe twagiye tuvuza induru evidemment n'abaturage bavugije induru babuze Kagame yajya ajya mu giturage bavuga bati twabuze imbuto abandi bati twatezanga kumera abandi naho basanga ngo barazibagiriye mu mastock basanga bati imbuto tubone 600 zaburiye muri stock kandi abaturage badafite imbuto hari naho twigeze kubona ngo imbuto bari tubone 600 zari ziri muri stock i Kigali kandi abantu ngo barahinze mu karere habo umuntu umwe kwijana bari ubona imbuto kandi izindi zaraboreye mu batara zitanze kwa urumva harimo habayemo skandale cyane mu mbuto ntabwo navuga ko aricyo cyatumye wenda babihindura bagatangira kuzituburira mu Rwanda ariko ni wenda nabyo birashoboka ariko ni kibazo cy'amadovize ni ikibazo cya kitoroshye kubera ko kubona amadovize yo gutumira ibintu ushobora kwikorera mu gihugu urumva ko ngendekereza ko kugira ngo ukomeze ukore icyo kintu ntabwo byabaye kubara ibintu byoroshye reka ndekera aho ngaho wenda mbaduko nafite icyo yabivugaho ijambo ni mbaduko
urakoze cyane ya icyo kibazo uko bivuze nibyo nanjye ndemeranya nawe ariko nshobora no kongeraho n'akandi kantu nanjye nkeka no gukeka ntabwo navuga ko dishuwa amadevize abaye makeya tongera nkabisubiramo korona n'izi ntambara nayo yatumye ibintu bizamba cyane cyane ku bari mu manegeka hakiyongeraho ari uko FPR kimara gufata ubutegetsi kubera impuhwe amahanga menshi yari afite cyane cyane ibihugu bikize batanze imfashanyo nyinshi cyane ari mu mashuri ari mu biki ari no gufasha abantu nyine kuba mu Rwanda tunzwe n'ubuhinzi batanze imfashanyo nyinshi cyane aho rero niho FPR ya profise ifatanye na amadevize ikajya itumiza ibintu baragavuye mu gutumiza mu kubikora kuri bashaka kugavura nta kintu cyari kigamijwe utinde kubera iyi ni impamvu niyi kuko basanze izari harikora babiciyeho bayicamazi cyangwa bakoragamo ahubwo barabafunga abandi baratorongera abandi barapfuye hanyuma FPR kugira ngo izahure ku kanya yahisemo nyine kujya kugira ngo kuko FPR zirana no gufasha rubanda rusange rubanda ruseseka ntabwo na rimwe ijya ibikunda kubafasha kubera iki iyo rubanda rusange ikenera amafaranga menshi cyane ni kimwe no kubaka amashuri hose mu gihugu cyangwa turi twa poste de sante mu gihugu hose ubishyize hamwe usanga bitwara amafaranga menshi cyane baraho mu gatsiko ntabwo ari benshi cyane iyo bafashe amafaranga bakayikubira bahita bakira cyane naho iyo bayafashe bakayakwiza mu baturage usanga abaturage nta ndwara byabagezeho byose ntabwo ahagije ntabwo ageze gute kandi bakizemo amamiliyari n'amamiliyari icyo gituma rero bayikubira bakayitwarira mu bindi bihugu hose usanga nubwo haba ruswa ariko bagerageza gukorera abaturage bakita ku baturage mu Rwanda hari sero contraire ndubara bya bitwara byose bakabyikubira umuturage agacyura umuntu nuko ibyo bavuze nibyo ariko kubera ko nyuma y'intambara nyuma ya genocide yabaye mu Rwanda FPR yabonye imfashanyo nyinshi cyane antrota y'amadevize hanyuma barayatwara none ubu ngubu ibintu byarahindutse kandi barabwira ati mucuke imbere twabafashirije ntabwo uzabafasha etenroma namwe mugomba kugeraho kandi muravuga ngo murakize ngo mwateye imbere mwageze gute nimureke n'umuntu tugiye gufasha ibindi bihugu bikenye tugiye gufasha nko abari mu ntambara yo hariya muri Tigray tugiye gufasha muri Yemen tugiye gufasha muri Afghanistan tugiye gufasha abari yabo muri Ukraine ariko mwebwe murifashije maze gutera imbere maze kugera gute igihe cyo guhora murira ko mwagize ibyago mwagumye gucuka urabona niho niko mbibona njyewe uko nabyita naho ibindi byo nyine ko ubu ngubu bagomba kubihagarika kore ntabwo ari impuhwe bagize yuko ngo bagiye kwibuka yuko ngo bagomba kwikorera mu Rwanda kandi bari kubyivugira ngo byarabahenze byagize gute kandi ngo babivuze babisobanuye ukuntu basangaga bitajyanye n'ikirere bitajyanye n'igihugu cyacu cy'imisozi bitajyanye na region y'iwacu yo mu hariya mu Rwanda bagasanga kandi babikoze babizi babishaka muri make baragavuye none igihe tugeze ntabwo kikibemerera kubera ibintu byinshi kubera corona no kubera ibintu bya petroli byazamutse no kubera ibiciro byazamutse no kubera ko kubera corona nyine uzi ko transport yazambye niba ibintu byaramaraga cyumweru mu nzira bimara nk'ukwezi cyangwa ibyumweru bibiri cyangwa bitatu uburyo rero ibintu ibibazo byabaye byinshi byariyongereye kandi ntahandi babikwepera kandi ibibazo biri ku isi yose abo bakuba bajya kuganyira wese barasanga nabo ari kuganya kugira ngo nta muntu ushobora kubitaho muri make ikibazo kirahari gikomeye ariko cyari cyatewe n'ubusambo bwo kujya biba abaturage kubera ko abaturage wenda batajijutse cyangwa batavuga cyangwa batajya uretse ko bagabo najijutse gusa bakoreshaga imbunda bakoresha buriya bugezi bwa nabi bakoresha bagabo bafite buri gihe none ugasanga nibwo bishe bibye abaturage bibye abanyarwanda none batangiye kuje ubwenge ku gihe nibwo batangiye kuvuga ngo bagiye kujya bikorera mu gihugu murakoze
urakoze cyane hari umuntu unyandikiye kuri kira kibazo cy'urugendo rwa Kagame muri Zambia umuntu aranyandikiye arambwira ngo impunzi z'u Rwanda z'abanyarwanda ziri muri Zambia ngo ambasade yari imaze iminsi ngo ishaka kuziha ibyangombwa by'u Rwanda bashaka kubaha passport z'u Rwanda ku ngufu ariko batazishaka kuzibahatira ku ngufu ariko batazishaka ngo wabonye ko ngo basinye agreement amasezerano ngo harimo na nibyerekeye immigration cyangwa se abinjye n'abasohoka mu gihugu ngo ubwo nyine ngo nukuza guhungeta abanyarwanda ngo nta kindi kimuzanye nuko ngo uko umuntu anyandikiye mbo reka dugiye kurinda ingingo yacu ikurikiraho ari nayo ya nyuma
Edward please
wewe okay
nani bifite kuntu uza kuri gahunda yanjye kuvuga kuri passport sinzi ukuntu byancitse please reka
yego
kuko na Serge yarabivuze sinshaka kumuvuguruza ariko yabikomojeho yabivuzeho cyane cyane abantu bari muri Amerika n'ahandi hose mu bihugu byo mu n'amatibide ejo bundi gihajyaga San Antonio agiye guhungeta bo kwa Rusesabagina apropos Rusesabagina bamukatiye nakujya n'itanu bongeye bari confirma bo icyo nshaka kuvuga ni kuri pasiporo biravugwa cyane ubu biri gutigita biri ku bose bari kubiririmba ngo nibafate pasiporo z'u Rwanda nkumva n'abanyarwanda bamwe bamwe babyibazaho ngo ntibazi icyo bagomba gukora ariko ndakeka bakiza ahubwo barakirengagiza kuko iyo mu bihugu byinshi ufashe pasiporo yaho hari amategeko aba ahari agira ibyo asobanura by'ibyo avuga ku buryo mu minsi yashize hano nk'abaturuke bagize icyo kibazo bafataga pasiporo y'ibihugu bya hano hanyuma bagaca ruhinga inyuma bakagenda bagafata pasiporo y'abaturuke ku buryo kose hari amategeko uburenzeho cyane cyane nk'uko nk'impunzi ho hari igihe biba byumvikana iyo uri impunzi ufite pasiporo y'impunzi uko bigomba kugenda nabyo biba bizwi ariko abanyarwanda bigiza nkana bakavuga ngo bafashe pasiporo y'u Rwanda bagasanga nkaho ngo batabizi baba babeshya baba bibeshya cyangwa babeshya abandi bantu ni ikintu gikomeye cyane baba bica amategeko nkana ntaho bitaniye na biriya ziriya ntuho rubona ziriya ngo uriya Constantine niwe mungeni byakoreye Rusesabagina umuntu ukagira ngo muri inshuti ari wajya kubona ukubona niwe ukugambaniye nabyo ni harimo ibintu by'ubugambanyi cyangwa byo gukunda ibintu cyane ukunda imitungo noneho ukamera nka Evode nk'ibyo Evode Uwizeyimana yakoze ariko ubu ntabwo ari ibintu biri seriye nta nubwo bimeze nk'ibyo wavuga ngo Kaga yafashe pasiporo y'Ubugande noneho arangije ajya gufata pasiporo yo mu Rwanda ibyo byo ntabwo bikorwa bitindaho ça c'est normal ariko iby'abandi bavuga ngo barafata ngo baragenda bacinye ngo baguhe pasiporo y'u Rwanda warafashe pasiporo y'ahandi harimo uburiganya bw'ubifata ubikora bivuge harimo uburiganya
bashobora kwifata wibwe ibanga bakazahindukira nyuma bakakurega
harimo gukunda ibintu kutagira solidarite icyo gituma duhera ishyanga ubugambanyi n'ubugome n'ibindi byinshi ariko ntibakajya babeshya ngo sinabimenye ngo nabigenza gute ngo Serije mfasha ngo ngubu nyifate nyireke ngo Matilda yarantelefonye ngo arambwira ngo nyiguhe bla 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 baba babeshya n'ububeshyi ibyo binaho mvuga umunyarwanda uramaze mu gihe akubwira ngo ndaje harimo rero ni icyo gituma ntimugatanga ariko duhera ishyanga biterwa n'ibyo ngibyo iyo kiri harimo bya birantega harimo abantu bagenda bagambana gutyo bahemuka na biriya akana bisa ajya aririmba naho bituruka ni ubugome ni ububisha no gukunda ibintu kuba materialiste kandi uzabisiga murakoze
murakoze cyane reka tujye ku ngingo yacu irangira turareba ikibazo cy'ibiciro byiyongereye ibiciro bya esansi ariko n'ibiciro by'ibiribwa ntabwo hari umuntu wanyandikiye ambwira uko ibiciro bihagaze ubu ngubu mukanya ambwira ngo ibishyimbo ikiro kimwe kiragura 600 ngo kawunga ibiro 25 biragura 18,000 amavuta ngo litiro 3 ziragura 8,500 litiro 5 zikagura 13,000 isukari ikiro kimwe kiragura 1,600 umunyu ikiro kimwe kiragura 500 ibijumba ikiro kimwe kiragura 300 ibirayi ikiro kimwe kiragura 35 umuceri ibiro 25 biragura 28,000 amakara umufuka aragura 14,000 gaze ngo kilogramu 6 iragura 15,500 kilogramu 6 uyu mukuru umugoroba ngo niko bihagaze ariko bakavuga ko ibingibi ni ibiciro byagiyeho hataraza ibiciro bya gaze bya mazutu nako ibiciro bya mazutu na esansi bitari byazamuka kandi umunsi babizamuye mwabonye ko ndumva gaze hiyongereyeho amafaranga arenga 100 mazutu hafi amafaranga 200 kuri litiro urumva ni n'amafaranga menshi cyane kandi ibi biciro byongera gutya ntabwo biriyongera kandi nta nubwo umushahara wigeze wiyongera nicyo kibazo tuvuga tuti ibyose biriyongera ariko umushahara wo ntabwo wiyongera bizagenda bite rero kuko nababwiye ntabwo kwiyongera kw'ibiciro ntabwo ari inkuru ku isi yose niko bimeze ku isi yose ibiciro byarazamutse ari ibyo bya esansi bya mazutu ibyo byose biribwa amavuta ibintu byose byarazamutse ntabwo ari inkuru rero ni ikibazo rusange ahubwo ikibazo kitari rusange ni uko leta zimwe na zimwe zigerageza kurengera abaturage bazo bavuga ati ibiciro byazamutse nagiye mbona amakuru menshi mu bihugu bya Afurika bimwe na bimwe bavuga bati ibiciro by'ibintu by'ibanze nk'umuceri isukari amavuta bati leta igafata icyemezo cy'uko bagomba kubishyiraho plafond ibiciro ntarengwa kuri ibyo bintu by'ibanze mu rwego rwo kurengera abaguzi abandi aho ni mu bihugu bikize ubwo bavuga bati ibiciro byarazamutse buri muturage bakagira amafaranga bagenda bagomba kumugenera kugira ngo abashe guhangana n'ibyo biciro bishyashya byari biri ku masoko ariko icyo mvuga baba bagitekereje mu Rwanda rero bite mu Rwanda bite ko baravuga ngo esanse ngo bashyizeho ngo nkunganire kuri esanse ariko esanse imodoka ni zabo imodoka zikora abantu ni zabo mwabonye ko muri corona ariho bashyizemo amafaranga bakavuga bati kugira ngo imodoka abantu bazijyemo kubera ko nta mafaranga arahari bavuga ati baravuga bati imodoka izagendamo abantu kimwe cya kabiri kubera corona kubera guhana imyanya intera bakavuga bati okay wowe iyo myanya itarokipa itagendamo abantu kubera corona tuzajya tuyikwishyura ariko ni leta ni agatsiko kiyishyuraga kubera ko ntuze ni izabo none se wasobanura gute ko apuretu n'abacuruzaga amahoteli n'abacuruzaga ububari babuze abakiriya kuki se batangiye ngo bajye mu bubari bavuge bati ngewe nari ntuwe mbona abantu 20 buri munsi none hasigaye haza umwe nako bari barabufunze dayire bati wewe wabonaga abafara 20 wabonaga abakire 20 buri munsi buri joro none ko nta muntu kiza reka reka tuguha amafaranga urumva amahoteli urumva nabyo nuko nguko moteli ngo baha amafaranga ariko ntago mize byose nukwera ko amahoteli na yabo nako amabisi atwara abantu na yabo bashyizemo amafaranga menshi nizo za nkunganire zo kuri lisansi nukugira ngo amabisi yabashe gukora kubera ko yende yahenda cyane abantu bari kureka kugenda ugasanga babihombiyemo donko cyangwa se bagakora banahomba bagakora bahomba iyo batayaha nkunganire bari kutwara abantu bakeya kandi wenda urugendo ugenze utwaye abantu 30 akaba nawe ugenda utwara abantu 18 urumva ko uzabihomberamo esansi izaguhombya urumva ko iyo nkunganire batanze kuri esansi nta gitangaza kirimo kubera ko amabisi ama nayaba atwara abantu urumva rero ntabwo wagenda urasa ngo watanze ngo nkunganire kuri esansi kuko wari nukwikoreramo watanze nkunganire y'ibintu byawe warifashije nukwifa ntabwo ari igihugu yafashije urumva bo ikindi rero umuntu yavuga ibiciro birakora ku bantu benshi murabona ko niba ibiciro byarazamutse byose imishahara itarazamutse amafaranga abantu binjiza atarazamutse ni ibintu byoroshye kubyumva ko abantu bazakena ejo tutazumva ngo iriya nisiri cyangwa se ibyo byiciro by'ubudehe bya Kagame n'iki byose byarije ibigo byasohoye ibyegeranyo bivuga ko abakene bagabanutse ntabwo bishoboka kubera ko kuva COVID yatangira ibiciro byarazamutse abantu babura akazi abandi bakajya bakora amasaha make paraporo yayo bakoraga urumva ko guhaha byarabagoye kandi umuntu ibiciro bizamutse amafaranga umuntu yindeza atiyongera arakena byo birumvikana ahangaha rero bataza tubeshya ahubwo se hakwiye gukorwa iki kugira ngo aba bantu aba bahendwa n'umuceri bagahendwa n'amata bagahendwa na transport bagahendwa n'amazi bagahendwa n'amakara ibintu byose bizagenda bite umuturage w'u Rwanda azagenda ko ibindi bihugu hari icyo bikora u Rwanda rukwikukora iki umushahara fatizo Kagame aramubwira ati reka da ntibishoboka umushahara fatizo yanze kuzamura kugira ngo uhure n'igihe n'ibiciro biri ku masoko yanze kuzamura ariko impamvu murayizi ni ukubera ko FPR ari umukoresha wa mbere ntashaka ko FPR nayo irekura amafaranga menshi ku bakozi bayo iki nicyo muracyumva rero niba ntagikozwe ngo wenda bafate ibiciro bimwe na bimwe byibanze abantu bakeneye ari benshi ba wenda ibiciro babyite ko ari ibiciro ntarengwa bikomye bikazamuka umuntu wese azamura uko yishakira urumva ko abanyarwanda rwose barashira leta ntabwo igaragara ngo irengera abantu ntagaragara ngo irengera abantu wenda nuko wenda abacuruza FPR iryo shyaka ritegeka kandi abacuruza ari bacuruza imafu imiceri ibishyimbo amakara ibi byose nibo wenda yaba arizo mpamvu nukubera ko badashaka kwikora mu nda wenda petete bakaba bati uriya muntu acuruza umuceri ntitujye kumutera rwaserera arabihomeramo kandi ari umuntu wacu urumva wenda nizo mpamvu nukurengera abantu ariko abaturage bazakena niba hatagira ikintu leta ikora wenda bashobora kongera imishahara cyangwa se ibiciro bakareba uko cyangwa se bakagabanya imisoro y'ibiribwa ku biribwa nabyo birashoboka ibihugu byinshi byarabikoze ibintu by'ibanze bakagabanyiriza imisoro ndetse bakaba banayivanaho kugira ngo ibiribwa by'ibanze bikenerwa n'abantu benshi nibura ibiciro byabyo bigabanuke ibyo ngibyo bashobora kubikora ariko ntacyo bakora ariko nukubera ko nk'uko badukunda kubivuga ntabwo ikibazo cy'abaturage kibahangayikishije ubona ko n'abantu b'abacuruzi ndetse n'abacuruzi ntacyo bibabwiye rwose reka ndekera aho ngaho ijambo ni ryawe mbaduko
urakoze wenda nibutse gatoya twarabivuze byaranditswe twarabisomye ngo umwa hashize nk'ibyumba bibiri tubisomye yuko umwaka ushize u Rwanda rwazamutseho 10% niba ari mpuzandengo ya GDP niba ari ibyazamutse sinzi ibyo ari byo ariko bavuze ko byazamutse kandi ku isi yose ubundi bose bari bazahajwe na corona indege niba zanagurutse zagurutseho gakeya abaturize ntabo bagiye urugero ni nk'ahantu hazaga abadage benshi baturutse mu Budage ntabwo baje kubera ko bahitaga kubita mbirira bimva ati urikingije ntukibikingije wakoze ugasanga biraje n'abantu birabamburuye bati reka cyangwa bati ntandura ugasanga bigumye iyo bari bari ntibagiye ntibafashe indege cyangwa ntibafashe na tren
bakigomeraho bari iwabo mu gihugu cyangwa bagakora vacances ahubwo mu gihugu ndani iwabo ariko mu Rwanda ngo byazamutse hafi 11% nabyo ni ibintu byo kwibazwaho ikindi nuko nyine kubera petroli ya isa niyabuze yatinze mu nzira kandi nyinshi n'ubundi turuka no mu Burusiya n'ahandi nyinshi mu Burayi hano bakoresha byo mu Burusiya wenda mu bindi bihugu sindaho ituruka ahandi dukora muri petroli Rwanda twayikuraga muri Iraq ahubwo byanantangaje kuko mu Rwanda bavuga ngo bayitumiza mu nyine mu bibyo bihugu bya kure ariko twebwe yazaga ikaba rafine twatumizaga brut ikaba rafine i Mombasa byo mu Rwanda basigaye bakora nabyo si ibintu byo biteye kwibaza kuba umuntu yabyibazaho bo ikindi nakwibutsa nuko uwari kujya tubwira uko ibintu bihagaze mu Rwanda uko ubukene bwokamye abaturage bavugiraga abaturage yari Cyuma Hasani ntabwo ari pari hazare kuba mushyize muri kasho bakamucirikisha bakamwaka mikorofone bakamwaka ibyuma bakaba baragiye no kubitemagura no kubi baragiye kubitemagura kubimenagura no gusenya inzu ye cyangwa no gusenya aho yari atuye niba kugira ngo bazamenye aho yari atuye simbizi niba ari kumugira nk'uko bagize uriya iriya rimbi rya Nuzara iriya mva ya Mbonye Mutwa ntabwo mbizi ariko harimo ubugome bw'indengakamere gusa icy'intangaza n'uko abanyarwanda bireba gusa bakumika umutwe niba ari uko ngo bitabageraho cyangwa bitaba biriho ariko bagumye kujya bibaza none se bari abasibene wabo cyangwa si bene wacu cyangwa si iki Cyuma yavugiraga abaturage Cyuma niwe watubwiye ibibazo biri mu Rwanda Cyuma niwe watubwiye ukuntu batari gufasha abaturage mu gihe cya corona igihe Nduhungirehe Olivier yatubwiraga ngo batanze imiceri yo muri Aziya niho ariko ntabwo ariyo muri Aziya n'umuntu muri Aziya bahinga imiceri myinshi ahubwo ni uko yatwereka amafoto yagiye kwiba muri Google y'ahantu muri Aziya itagera ihuriye n'u Rwanda akabashya ngo bari gutanga bari gufasha abaturage bari kubaha ibiryo noneho Cyuma yakwerekana ukuri yakwerekana ukuri bati oya yagiye kugurira abaturage ngo bahemba ababeshya amafaranga ngo bakunde bakore ikiganiro ibintu biteye isoni ariko kubera uko ariko bakora baze ko n'abandi bose ariko bakora kubera ko biteka birirwa batukana bavuga abandi nabi bazi ko n'abandi batukana cyangwa ngo babagira nabi cyangwa bagira gute ariko ibyo tubiye ni entre parenthese icyo na hanyuma kubera ibyo mazutu iri guhenda kubera petrol iri guhenda kubera intambara hariya hirya yo muri Ukraine kubera ibibazo corona dusigiye isi yose ifite ibibazo isi yose yaba Amerika ifite ibibazo n'ahandi dufite ibibazo na peteroli yazamutse nk'ubuciciro cy'ikubye kabiri urumva rero birahenze ibibazo birahari ku isi yose mu Rwanda rero ukuntu bazabikemura ni ikibazo bitewe n'uko uko bakemuye ibindi bibazo bagiye bahura nabyo hari ibibazo byinshi byagiye bivuka mu Rwanda uko babikemura buri teka bavuga ko ari abambere buri gihe ariko ukuntu bakemura ibibazo bitandukanye n'uko Burundi bukemura ibibazo bitandukanye n'uko Kongo bukemura ibibazo bitandukanye n'uko Uganda ikeneye ibibazo bitandukanye n'uko Tanzania ikeneye ibibazo bitandukanye n'uko ushaka gufata igihugu ushaka cyose yaba Ubufaransa yaba Ububiligi yaba Ubudage yaba hehe urasanga leta nyinshi zita ku muturage umuturage ku isonga gatabaza akunze kwirwa biririmba umuturage ku isonga ariko niba ariko bimeze simbizi niba ariko bimeze kuko bafungura icyumba umwe na mikorofone ye ese ubundi baramutinyamye iki kwa yaje ko atari umusirikari ko atagize gute ko ataratoroka baramuhura iki bamufungiye ubusa yavugaga ubu ngubu yakutubwira ibintu byo mu Rwanda uko bihagaze ibi bya peteroli ibi byaki abantu bose ibibazo abantu bafite bakabibona ntabwo naje kuvugira Cyuma leta ibeshya igira nayo ikibeshya ibibazo ku isi yose nabivuze birahari mu Rwanda niba ariko abantu bavuge badusobanura tubwire uko biteye hanyuma uko bazabyifata babyitwaramo byo simbizi ariko nkurikije uko bagiye babikora mu minsi yashize ntabwo navuga ko bizaba shyashya ikibazo kizakomera gikomera isi yose abamerika nayo icyo kibazo iragifite n'uburusiya buragifite n'ubwo bubihisha ariko bafite ikibazo gikomeye cyane kurusha abandi kuko bagomba gufinansa intambara intambara zahenda cyane ariko ntabwo nazinubwa no kuvuga uburusiya ariko iki kibazo kiri ku isi yose cy'ibiciro bya peteroli na korona itararangira isamiye yagabanyutse ariko ntabwo arangiye ibisigisi byayo birahari abo abantu bayirwaye bagifite ingorane bavuga ngo badashobora kujya ku kazi ni benshi utwazo turahari nabapfuye no ni benshi niyo yayo nubwo bita kujya kuko cyangwa babishahisha cyangwa bavuga ngo corona ntibibaho ibyo byose rero ni ingwara dufite ubu ngubu muri nkabona bita geopolitique ahubwo muri economie globale kuko la chaîne ya transport yarazambye ubu ngubu indege nubwo itangiye kujya ziguruka ibintu byinshi niko bitangiye kugenda ibintu nibwo bitangiye amamashini ngo ari gukora hafi ijana ku ijana ubundi yakoraga 50% ku ijana 60% ku ijana 60% ku ijana ubu ngubu nibwo atangiye gukora ibintu byinshi byari byarasaga n'ibyagiye muri hivernage ubu rero uko mu Rwanda bazabikora tubitega amaso ariko bazabitubwira ntabwo dufite kuko hasigaye igitugu cy'umurengera ariko twizere ko abaturage bazahumuka nicyo mbona ni nakwizera nuko abaturage bazahumuka bakareba ukuntu babwira abategetsi ko bagomba kubakorera ikindi wena navuga ngo biriya bavuga ngo bongereye ibiciro ngo nako batanzanyere ngo nkunganire tuzabimenya tuzabyemera ari uko abaturage bavuga bati kuko ibiciro byaragabanyutse natwe baradufashije turabibona ntaho ndabisoma kugeza uyu munsi ko nibwo nabibonye bwa mbere ko abaturage bivugira ko babona ko babonye ubufasha bwa leta baravuga ngo batanze nkunganire ni ubwa mbere nabibwiza ko ariko bimeze ko nyine babafashije batanzemo subvention ariko kugira ngo umuntu abyemere nuko abaturage usanga bakureba inyamasheke bahehe ibinyamagabe bakubwira bati abigisagara abahe bati kuko kuva biranshimishije kuva Kigali ngiwacu cyangwa kuva Kigali ngihana cyangwa mvuga mbahana ubugesera biramfasha biroroshye kubera ko bigaragara ko leta yaduteye umusada iradufasha ibyo n'ibikorwa twabibona ariko bari kubivuga ni bande bacyuma nkuko nako tubivuga ni cyuma hasa no kwivuga ntabwo hari kandi bazi impamvu bamufunze bazi neza impamvu bamujyanye hariya ariko reka tubicumbikira ngaha ko leta izagira icyo ikora yagombye kubikora icyo nshingano zayo leta nicyo ishinzwe abayobozi ba leta nicyo bashinzwe ubundi gukorera abaturage nicyo bashinzwe gatabaze ntajya atabivuga Jean Marie Vianne ariko ntabwo yajya bakora yikorera ahubwo shebuja ubu ngubu yibere muri mitingi ari guprepara mitingi ariko ibyo twenda tubyirikanyize leta zose ku isi ubundi zikorera abaturage zitakorera abaturage ubutaba ntibazitora niko bigenda zikagenda zaba zipfuna zaba zivuga ngo baratenganyije ziragenda nkuko na Trump yagiye apfuna ariko baragenda ibyo bakoreye abaturage neza barongera bagutora bakomeza wakora neza cyane bakaba gutegeka na abusore ariko reka tubitega amaso ibihe turimo birakomeye niyo yayo nanjye ntabwo mbikerensa ibihe turimo biragoranye kubera ingorane ebyiri twahuye zikomeye icyorezo cya corona na n'intambara yo muri Ukraine ibintu byombi byashegeshe ekonomi y'isi ku buryo rero mu Rwanda iyo bavuga gutyo bagira gute ntabwo ari ibintu byoroshye na gatoya kandi u Rwanda n'agahugu kari enclave hagati muri Afurika kagomba gutumiza kure hanyuma mu gihe bari u Rwanda rwaririmbaga ko ngo tufunguye free trade area basuze imipaka wenda bagiye kuyifungura kubera cogamu n'ibiki byose bla 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 ekonomi koma umuntu uzi ekonomi ntabwo yagomba gukora kuriya ugomba gufungura imipaka vuba na bwangu ahubwo upfukamye ubwiye uganda uti turafaa gufungura imipaka ariko bisa nkaho niyo bari kubyandika bagira ngo uganda niyo afunze imipaka bagira ngo burundi bwafunze imipaka u Rwanda nirwo rwafunze imipaka nirwo rwakoze za provokasiyo imwe wa Uganda n'u Rwanda rwafunze umupaka kandi ibyo bakoze mu Burundi nabyo ntabwo ari ibintu bishimishije nubwo birirwa bahora babyigurutse bagira gute n'abantu bacumbikiye bakoze kuteta ibyo tubireke sinavuga ko ikibazo gikomeye reka tugitange amaso turebe uko bizagenda ariko icyo nasaba abaturage cyangwa nasaba abanyarwanda umunyarwanda ushyira mu gaciro ni uko iyo dushyize imbaraga hamwe hari icyo twunguka abantu bashyize imbaraga hamwe buri gihe barunguka bazitatanya bapfanye nabi ntudushwirire ariko bashyize imbaraga hamwe bagira ikintu bageraho nicyo ugiye navuga nakwisabira abanyarwanda niba unamenyemere nkana ashobora no gusezera
hanyuma
urakoze cyane we batuyoboye we wateguye iki kiganiro ukatanakiyobora nkaba nashimira rero abaduteze amatwi nshimira madame Chantal utuma ibi byuma bikora nshimira n'umuyobozi mukuru Serge Ndayizeye hanyuma ngashimira abantu bose bakunda ikiganiro
ukene n'imibereho mibi kandi bakunda ihuriro nyarwanda bakunda ni na radio itahuka urakoze mahuta
urakoze cyane mba dukunda gushimye ko waje kwifatanya natwe mu kiganiro kandi nabatabashije kuboneka nta kibazo tuzabona gutaha nabo turabashimye kandi turabashuhuje ba Jean Pierre turabashuhuje mwese mwese rero abanyarwanda abanyarwanda kazi mwadukurikiye bakurikiye mwakurikije ikiganiro cyacu cy'uyu munsi turabashimye cyane ko mwa mudukore muduhaza ku mutima kandi mukaba mudutera inkunga bamwe nabandi batarabikora mwagerageza kujya mudutera inkunga kuri radio yanyu radio itahuka ni radio yanyu radio y'abanyarwanda mugerageze rero muhitera inkunga mwese rwose rero turi kumwe ibibazo bya ibibazo byose biri mu Rwanda mujye mubitugezaho tuzajya tubivuga ni ibibazo biduhangayikishije mbona ko tubihoramo mwese rero tubifurije amahoro n'amahirwe mugire amahoro y'Imana kandi namwe banyarwanda bo mu karere muherutse kurekurwa muherutse kuva mu nyururu kubw'amahoro kuba kubwa amahirwe ama kubw'amahoro y'Imana mukaba mwaravuye mu nyururu mwese mwese tubifurije ibihe byiza mugira amahoro mu miryango yanyu kandi Imana igumye ibarinde mwese mwese rero banyarwanda turabashimye kandi tuzakomeza ubutaha tuzaba turi kumwe nitabaje Medwari ubategura ikiganiro cy'imibereho mu y'abaturage akanakibagezaho turakunda cyane kuri radio itahuka mugira amahoro